Mwiriweneza nshuti mwese muduteza matwi ni Edirwema ubasuza mbahikaze muri gahunda idasanzwe y'Ijwi rya Amerika aho tugiye kongera kubagezaho imikino y'irushanwa rya Basketball Africa League irushanwa rikomeje mu gihugu cya Senegal muri Arena y'Dakar aho uyu munsi ariwo ubanziriza uwa nyuma w'imikino yo mu matsinda ya Sahara mukanya tukaba tujye kubagezaho umukino uhuza ikipe ya Regio mu Rwanda na US Monastery mu gihugu cya Tunisia nyuma y'umukino wa mbere wahuje ikipe ya Kwara Falcons na ABC Fighters yo mu gihugu cya Cote d'Ivoire tukabwira ko uyu mukino wa mbere ukaba watsinzwe n'ikipe ya ABC ikipe ya ABC Fighters itsinze Kwara Falcons ikipe ya Kwara Falcons ikaba isezeye iri rushanwa nta mukino numwe itsinze kugira ngo tubagezeho uyu mukino ndetse na n'ikigano kibanziriza uyu mukino ndi kumwe na mugenzi wanjye Jean-Claude Munyandinda umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika w'imikino ikigari mu Rwanda Jean-Claude wirwe neza
amwiriwe neza Edirwema mumeze mute
twebwe tumeze neza hano akabe ukenshi ariko nta kibazo ibintu biragenda
nuko kwihanganira akabeho kubera ko nkawe uracyari umusore uracyafite imbaraga ntabwo waba uri bakonje ariva natekereza ko ugomba kwitsinda imbeho cyane cyane ko uri umukino tugiye kugeza ku bakunzi bacu uri bubigufashemo umukino utaza kuba woroshye ngira ngo byinshi turi bubivugeho ariko nyine nongere ngushimire ko mpaye aka kanya kugira ngo tugeze ku bakunzi b'Ijwi rya Amerika uyu mukino karundura ugiye kuba mu kanya
urakoze cyane Jean-Claude Munyandinda ariko mbere yuko tujya kuri uyu mukino uza guhuza ekipe ya Regna US Monastery yo muri Tunisia twibutsa abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko ikipe ya US Monastery ari nayo ifite iki igikombe yatsinze imaze gutsinda ikipe ya Petro do Rwanda ikigari mu Rwanda mu kwezi kwa gatanu umwaka ushize Jean-Claude Munyandinda umukino ubanziriza uyu ngoyo ikipe ya ABC Fighters yo muri Cote d'Ivoire yatsinze Kwara Falcons amanota 79-76 mu gihe hari hasigaye umunota umwe gusa umuntu yavugaga ko ikipe ya Kwara Falcons amaherezo igiye kubona intsinzi ariko siko byarangiye
siko byarangiye nibyo koko ni nka wa mugani w'ikinyarwanda bavuga bati biguma bigeze ku munwa ikipe rero yari yamaze kugerageza gushyiramo ikinyuranyo kwa Falcons ku buryo haburaga amasegonda make cyane bafite ikinyuranyo cy'amanota atatu ayo manota atatu rero niyo waje kugira gutya bararangara ABC Fighters yakuramo ibaze kuyakuramo ihita yongeramo n'andi atatu y'ikinyuranyo byahindutse cyane mu masegonda ya nyuma y'umukino niyo mpamvu nyine umukino basketball n'amatsiko utera amatsiko buri gihe ntabwo wakwizera ngo watsinze mu gihe utashyizemo ikinyuranyo gihagije aha rero nicyo umuntu yavuga ariko ku ruhande rwa ABC Fighters una operation nziza cyangwa se n'akazi keza bakoze kubera yuko nubwo basigaje umukino umwe nibura birabaha icyizere kuko bamaze gutsinda imikino yabo itatu imikino yabo itatu nibura bari muri zone yuko tike bashobora kuba bizeye kuzayibona aho umukino w'ejo uzabahuza n'ikipe Stade Malien yo muri Mali ikaba ari umukino uzabafasha kumenya ese babaye aba mbere ese babaye aba kabiri ese babaye aba gatatu gusa ibigaragara nuko tike yo bamaze kwibona ko n'abamaze gutsinda imikino itatu yose bakaba bagiye ejo bashobora gutsinda uwa kane cyangwa se nabwo bawutsindwa amahirwe yo kuzakomeza bazi Kigali muri playoff aracyahari mu gihe noneho kwa Falcons yo na urugendo rurangiriye hariya nta nsinzi n'imwe ngira ngo ni ibintu umuntu yavuga ko wenda bibabaje kubera ko ikipe ituruka mu gihugu gisanzwe gikina basketball Nigeria ariko rero kubera ko ari nk'abatangiye cyangwa ari abashyitsi mu irushanwa rimaze gukomera kuba rero batashoboye gutsinda umukino n'umwe mu mikino itanu bakinnye bivuga ko nyine hari byinshi bagomba kunoza imikipe yabo bakabinonosora kugira ngo wenda nibongera kubona amahirwe yo kuzagaruka bazashobora nibura gutsinda umukinnyi cyangwa ibiri.
Ni ibintu bidasanzwe kandi bitangaje kubona ikipe y'igihugu cy'igihangange nka Nigeria, amakipe yacyo buri gihe aba mu ya mbere asezera irushanwa. Twakwibutsa abakunzi b'ijwi rya Amerika ko muri sezo ya mbere nanone ikipe ya Rivers Hoopers yari ihagarariye Nigeria niyo ikipe mu makipe abiri ya mbere yasezerewe icyo gihe ivamo gutyo itageze muri playoffs. Ku nshuro ya kabiri ntago yitabiriye irushanwa kubera ibibazo byari muri federasiyo y'umukino wa basketball muri icyo gihugu. Hanyuma Kwara Falcons nayo ikaba itahiye aho itsinzwe imikino ine yose, ikaba nta mukino n'umwe itsinze imikino itanu yose umumbabarire. Ariko Jean Claude Munyandinda, amakipe ya Reg na Abidjan amaze kubona umuntu yavuga ko afite tike yayo, gusa igisigaye ni ukumenya ikipe ifata umwanya wa mbere cyangwa se uwa kabiri. Ariko ku makipe ya US Monastir, ikipe ya Association Sportive de Douane yo muri Senegal, Stade de Malie, ayo makipe yose aracyafite amahirwe yo gukomeza cyangwa se n'ibyago byo kuba yasezerwa?
Nibyo koko ubivuze neza ko amakipe abiri ariyo amaze kwishyira mu myanya cyangwa kwihesha amahirwe yo kuba yazakomeza muri playoff. Ayo ngayo nyine ni Red Basketball Club imaze gutsinda match eshatu, ndetse na ABC Fighters nayo imaze gutsinda match eshatu. Aha rero ntabwo birasobanuka neza kuba Red yakomeza, byo imaze kwishyira ku ruhande, ntabwo bishidikanywaho. Yabigaragaje imaze gutsinda match eshatu zikurikirana. ABC Fighters nayo niko bimeze, gusa urugamba rukomeye rugiye gutangira mu kanya ruraza kudetermina cyangwa se kwerekana ngo ninde uzaza ahiza abandi. Aha ngaha aho bikomereye, aho bibera agaterera nzamba, ni uko izi kipe zose, yaba ikipe ya Red, yaba ikipe ya US Monastir, yaba ikipe ya ABC Fighters, izi zose uko ari eshatu zifite ubushobozi cyangwa se birashoboka ko zafata umwanya wa mbere. Ariko ni ukubikorera Rwema, ni ukuvuga ngo nk'ubu ngubu kuri uyu mugoroba ikipe ya Red Basketball Club iramutse itsinze US Monastir, ni ukuvuga ngo nta rundi rubanza cyangwa nta zindi kondisiyo yabishimangiye ko yo ibaye iya mbere. Cyangwa se uko indi mikino yose yazagenda ku munsi w'ejo ntacyo byazahindura, kuko icyo gihe Reg yaba yujuje match enye yaratsinzwe imwe. Kandi noneho nk'uko match yatsinzwe n'ikipe ya Stade Malien yo muri Mali idashobora kugira amanota menshi ngo irushe mu gihe yaba yatsinze. Aha rero niyo mpamvu y'umukino w'uyu munsi ari kapitani y'iryankurye Reg itsinda itishimangira umwanya wa mbere. Yes, Monastir nayo iramutse itsinze yaba iri mu nzira nziza, ariko ntibyaba bivuze ko yari iya mbere, kuko igomba gutegereza ku munsi w'ejo umukino uzahuza na US na AS Douane, umukino uzatangira saa tatu n'igice z'ijoro ku munsi w'ejo. Ariko nanone ntibyaba bihagije, nubwo yatsindiye umunsi w'ejo igatsinda, yabanza igategereza ABC Fighters nayo, kuko ejo ufite urubanza na Stade Malien muri Mali. Ahangaha ABC Fighters iramutse itsinze yaba yinjije imikino ine egi Rwema, ikaba iyinganyije na yose Monastir mu gihe yose Monastir yabatsinze umunsi n'ejo. Bivuze ngo nubwo byabimeze gutyo ABC Fighters niyo yazegukana umwanya wa mbere, cyane cyane ko iyo amakipe anganya imihe byose bahita bareba head to head uko amakipe yagiye ahura. Niyo mpamvu nyine ari umukino ugiye gutangira mu kanya hagati ya Reg na US Monastir, ndetse n'imikino y'ejo kuwa kabiri hagati ya umukino uzabanza saa 12 izahura na Stade Malien, hanyuma saa tatu n'igice US Monastir igasoza ikina na AS Douane. Iyi mikino yose uko ari itatu twavuga ko ari nkubita ngo ukubite, kuko ari ugomba kugaragaza umuntu ushobora kuba uwa mbere. Nk'uko nimaze kubikomozaho rero, ikipe ya Reg nta kindi isabwa ni ugutsinda, ubundi igahita izamuka mu bicu nk'uko byagenze umwaka ushize. Uribuka ko ari yo iyoboye itsinda imaze guhigika igihangange ya US Monastir. Ese biraza kwisubiramo? Itegereze turebe, kubera yuko byose ni mu masaha atarenze abiri ari imbere. Gusa ni urugamba rukomeye, urugamba ruryoshye. Twavuga ko ikipe Kwara Falcons itahiye aho, ariko ibisigaye zo urugamba ruracyakomeza. Ahangaha ni nka kwa kundi bavuga bati Kwara Falcons bari nka wa mwana utazi koga nyine uruzi rujyana. Ariko noneho tugeze muri gahunda z'abagabo, aho Reg igiye gushakira na yose Monastir. Ese aratsinda nde Edi Rwema mu busesenguzi bwawe cyangwa se mu gutera inzuzi hejuru, urabona urugamba ruza kuragira?
Jewe navuga ko ikipe ya Reg iramutse ije mu kibuga yiteguye yiyemeje kuba yatsinda uyu mukino ifite amahirwe menshi cyane yo kuba yatsinda uyu mukino cyane cyane ko ukurikije imikino yose US Monastir imaze gukina umuntu yavuga ko imbaraga twari tuyiziho imbaraga yarisanganywe muri za sezo ebyiri zishize ntabwo arizo mbaraga irimo kugaragaza muri iki gihe twavuze ku mukinnyi wayo uriya James Majok wayikiniraga ubu ngubu ukina ikipe ya Petro de Luanda yo mu gihugu cyangwa ntabwo akiri muri ikipe kandi ukabona ko uyu mukinnyi wundi basa nkaho bagenderaho cyane Jerome Rando ntabwo arigaragaza cyane ku buryo umuntu yavuga ko ari umuntu waje kuko asimbuye Majok regrero iramutse kinishije neza abakinnyi bayo umutoza akaba yapanga neza ikipe nibaza ko ifite amahirwe yo kuba yatsinda ikipe ya US Monastir cyane cyane ko imbaraga zayo muri uyu mwaka ubona ko zagabanutse cyane niko mbibona jyewe
nibyo rwose bisobanuye neza ko urebye nta nugari uyu munsi gusubisobanuye kuko no muri rushanwa yigitangira tuvuga ko amakipe agihagaze wagiye ubikomuzaho uvuga ko US Monastir nicyo koko muri sezo ebyiri yagiye yitwara neza urebuka ko umwaka ushize yatwaye n'igikombe ariko noneho abakinnyi bayo bagiye bagenda nk'uko warubivuze ntabwo bagiye basimburwa mu buryo buri valable wari ukomoje kuri Ater Majoke ubungubu wigere muri Petro de Luanda muri Angola si uwo gusa hari Suleiman Diabate Muluku uyu nawe uzi ko ni umunyakote d'ivoire ufite ubwenegihugu bw'ubufaransa nawe ubungubu asigaye yagiye muri Petro de Luanda muri Angola wenda we twavuga ko atari we ubanza mu kibuga ariko uribuka ko no muri 2021 ari mu babaye shampiyona cyangwa batwaye igikombe icyo gihe ari muri Zamalek undi twavuga ni gihangange Michael Dixon uyu nguyu yabaye MVP ubushize muri bare yabereye i Kigali nyine ubwo US Monastir yayitwaraga uyu mugabo rero w'umunyamerika ufite n'ubundi bwenegihugu bwa kabiri bwa Georgia uyu nguyu nzi ko yabaye MVP umuntu ujya kuba MVP rero kandi noneho hari umubeneri bivuga ko atari yoroshye uyu nguyu rero nawe yarabacitse ntakiri muri US Monastir ubu yaragiye asigaye akina mu bugere kimwe ikipe yawe yitwa Colossus Rodu ubwo rero ni ukuvuga ngo niba haragiye abantu batatu bikura nkota ikipe yacungiragaho barimo nyine Suleiman Diabate barimo Michael Dixon barimo na Ater Majok bakaba baragiye noneho bakajya mu ikipe imeze twakwita nka mukeba ntabwo rero nk'uko wari ubivuze Jerome Rando umumeneri wabo nibyo koko arakina ariko diferanse kuba ntabwo akora diferanse ugereranyije n'abo ba Michael Dixon hanyuma rero n'undi mukinnyi ubona mu bubazanye ugerageza gukanyakanya ni Thomas Ibrahima w'umunyasenegali nawe ubona ko yego arabafasha ariko ikinyuranyo ntabwo ari icya kindi umuntu aba yiteze abandi rero bakinnyi ikipe ifite ni babandi nyine bamenyeranye ariko bigaragara ko ntabwo bakora ikinyuranyo kiba gisabwa abo ngabo ba Radouane Slimane nibura we abari aho ngaho umuyobozi mwiza umuriteri mwiza butera akanyabugabo cyane cyane ko amarambyemo ariko nyine ugasanga rimwe na rimwe hari n'igihe nawe ubwe iyo byageze mu mahina hari igihe nawe yatangira kwivanga mu mutwe hari bano ba Firas Bahiani bano ba Mokhtar Gayaza ba Usama Marnawi bityo koko bamaze sezo hafi eshatu bakina nawe bakinanye ba imyaka itatu ariko bigaragare ko uko bakina ubu ngubu biragaragara ko hari urwego rwamanutse Edi Rwema nakubwira ko nk'uko wari ubikomoje ikipe ya Rege nibyo koko nubwo yarasikiye nibyo koko ikintu wa Stade Malien mu mukino yanayirushije amanota 20 ikipe rero ya Rege twavuga ko wari ugusikira no gusikira iyo umuntu yatikiye rero burya gusikira bibaho kunyerera bibaho buriya kiba kibi ni ukunyerera ntugere ngo uhaguruke ukomeze urugendo ahangaha rero ubushobozi burahari cyane cyane ko gengereranyije na regi y'iki gihe genda ye mbona ifite n'uburyo yaba wenda kuri pourcentage cyangwa se ku ijanisha ritoya yaba iri hejuru y'umwaka ushize cyane cyane ko nka regi y'umwaka ushize wabonaga ko ifite abakinnyi nibyo koko batanu babanzamo Adonisira Cleveland banshobozwa Diego Ndizeye Picumanga ukabona niyo 5 majeri koko bashobora kugira icyo bakora ariko hagera igihe ageri cyo kuba ngo agiye gusimbuza ukabona habuze ujyamo wenda Anthony Walker
Jean-Claude urakoze cyane ariko na turi kumwe kuri telefoni ne umwe mu bahanga muri uyu mukino wa basketball ubona wundi ni Charles Mushumba uyu ni umutoza wungirije mu ikipe y'igihugu ya basketball y'abagabo mu Rwanda bwana Mushumba ikaze ku ijwi rya Amerika
urakoze cyane
urakoze cyane nawe kuba watuboneye akanya kugira ngo tuganire mu buhanga bw'ibyuma byari byatugoye kukubona kuri telefoni ariko urakoze kuba wigomye akanya kawe kugira ngo tuganire mbere yuko uyu mukino uhuze ikipe ya US Monastir na Reg yo mu Rwanda mbere na mbere nkawe nk'umutoza ibyo bibi byose iyi mikino uyikurikiranira hafi wabo niki wavuga kuri iyi mikino kuva itangiye mu cyumweru gishize kugeza ubu ngubu hasigaye umunsi umwe gusa kugira ngo iyi mikino yo mu itsinda rya Sahara irangire niki gishya wabonye muri rushanwa intera y'imikinire wabonye ihagaze te
murakoze cyane bo igishya nabonye nuko harimo gutungurana cyane n'amakipe agenda kugira muri competition dukurikije nk'uko nk'iyi kipe ya iriya yo muri Cote d'Ivoire
ABC
ubona ko urwego rwayo rugenda ruzamuka iriya nk'uyu munsi wabonye iriya yo muri Nigeria ya Kwala nayo wabonye ko nk'uyu nk'iyi match irangiye ubona harimo ekipe kandi wabona ko ari ekipe itsinda byoroshye cyane bivuga ngo rero ikintu kirimo kirasanzwe nuko amakipe yose ubona utavuga ngo iyi kipe niyi yatsinda iyindi
twarimo tuvuga
uhereye kuri statistike nk'uko tuzi Hello
nacyo turakwihanganira ni amasaha akuze uri mu rugo nta kibazo komeza
yes bo nicyo navugaga ko igishya nabonye nuko aya maikipe yose donc harimo gutungurana harimo gukura muri competition donc buri ikipe utarebye neza yagutsinda
nibyo koko urebye na statistique uko zihagaze ubu ngubu usibye amakipe ya Reg na ABC Fighters andi yose aranganya imikino ibiri amaze gutsinda ayo ngayo mvuga ni Union Sportive Monastrien Association Sportive de Douane na Stade de Marie bivuze ko ikipe ariyo yose ishobora gukomeza cyangwa se ikaba yava muri rushanwa muri aya makipe atatu asigaye bigaragaza ko intera y'imikinire imaze kuzamuka coach
Hayo inera. Hello?
Yego komeza.
Ye. Nicyo naindi kugenda amansiona nuko intera ari kuri kote ya yo kuvuga ngo iziba qualifier cyangwa ziri bukomeze ntago wahita uvuga ngo ni ingi. Ku buryo bo iriya ABC na regezo ikigaragara zo zamaze kuba karifiye ariko izindi zose nk'ubu uyu munsi urugero Monastiri ya mutsinzwe ya mukino wayo yabiri kujya muri navuga muri trouble AS Douane ya Senegal ishobora kwitsinda ku mukino wanyu kuko nayo wabonye ko urwego rwayo rugenda ruzamuka kandi noneho nk'ikipe ikinira mu rugo iyo motivasiyo yabihari
hanyuma turebe kuri uyu mukino wa none nakugiye gutangira mu kanya hagati ya Reg ndetse na US Monastir jewe nkurikije ibyo mbona imikino y'ikipe ya US Monastir kimwe ikushobora kuba yaragabanutse cyangwa se urugero rw'andi makipe rwarazamutse kuri wowe nk'umutoza urabibona ute amahirwe muri uyu mukino urayahande
muri uyu mukino rero nge nahera cyane kuri iriya match ya ABC Fighters yakinye na na Monastir bigaragara ko ikipe yose iza gukina yihuta ishobora gutsinda Monastir kuko muri coaching cyangwa muri basket hari ikintu bita odd number cyangwa ubona uvuga gute mu Kinyarwanda donc gukora attack ufite abantu benshi urusha uwo mukina abantu benshi icyo gihe kiba iyo hari umukinyi wawe ushobora kuba ashobora kuba afite karota ariko basete nije rapide nije ya par seconde nuvuga ngo hagize umukinyi gato usigara inyuma abandi bataka ari benshi kurusha bigatanga rero nicyo twita ngo ni handicap haba harimo umubare munini usanga rero nkurikije kuri iyo matche iriya matche ya ABC yatsinze Monastir nicyo kintu cyagaragayemo ku buryo lege nayo niza kwihuta cyane binyiha amahirwe menshi kandi lege ni nayo je yabo ubona bariya bahungu barihuta cyane ikindi ni amashuti ariko yaterwa na je ukwiza ku bimeze
Jean Claude Munyandinda ikibazo ufitiye coach
Hello Edi
turakumva
ikibazo nabaza coach Charles Mushumba ndareka mbanze na namusuze Charles ongeye kwirirwa
arakumva Jean Claude
ikibazo namubaza numutoza ku rwego rwo hejuru umutoza w'ikipe y'igihugu ubusesenguzi yadukorera ni ubuhe ko urabona ni ku nshuro ya kabiri itsinda rya Sahara rikinira muri Senegal ariko urabona buri gihe abafana baracyari bake ese biraterwa n'uko wenda amakipe muri Senegal atayemeza neza nuko ubushize Dakar Invest Club cyangwa BK yabatengushye ku buryo babuze bati wenda nta gice cya S1 yazana kuki abantu batari kwitabira imikino nubwo nyine byaje bigaragara ko nko ku mukino heruka bari baje ariko urabona ko nta mahuriro ugereranyije na attendance ya hano i Kigali muri Beka Arena Charles twavuga ko biri guterwa iki
ntago enda tugirwa rw'abafana nawe ngiye muri marketing cyane kuko akenshi kugira ngo abafana baze ku kibuga biterwa na n'uburyo marketing yakozwe uko bakoraje kuko urebye iriya stade ya Senegal ahantiri iri kure cyane y'umujyi ku buryo kujyayo bifata urugendo runini uvuye mu mujyi nteka ko ishobora kuba fagiteri ya mbere fagiteri ya kabiri bavuga ko iriya kipe atari ikipe iri populaire ndavuga iyi ngiyi yo muri
Senegal
iri gukina Ice Dwine ntabwo ari ikipe ifite abantu benshi avuga abafana ariko njye mbona fagiteri nini cyane niyo ngiyo ko stade iri kure parapor yaho umujyi uri bikaterwa nanone na bar uburyo abantu bari kuyifata cyangwa bari kujya kuko i Kigali urabona twe turegeranye cyane kandi ikindi tuba twagize basket ubona mu Rwanda igenda ikundwa cyane parapor y'indi mikino n'ibihe byashize ku buryo rero abasenegali ariko abasenegali yewe gasone nuko window iheruka tujya gukina twakiniyeyo ubona ari abantu binjoyinga game cyane barabikunda niyo bari ku kibuga ntabwo bapfa kwicara ku buryo rero nkeka ko harimo ikibazo cy'uburyo babankuraja n'uburyo bafata amakipe yabo kubera ko akenshi baba bazi ko anatsindwa ko n'ubushize baviriyemo ahantu hatagiye
Hanyuma coach kubijyanye n'imikurire y'umukino wa basketball muri Afrika ariko noneho tuvuge ku Rwanda wowe nk'umutoza abakinnyi benshi urabazi muri mu bantu bagerageza kuzamura uyu mukino ku rwego rw'igihugu wavuga ko hari inyungu zifatika u Rwanda rumaze gukura muri aya marushanwa cyane cyane mu bijyanye n'imikurire y'umukino bwayo
icyo ni ikibazo cyiza cyane yewe nakwemeza ko imikurire y'umukino mu Rwanda iri ku rwego rwiza bivuga ngo no kuba rege iri kwitwara neza ubona ko abanyamahanga babari banenda sheka ni bane cyangwa oya batatu bivuga ngo ekipe yitwara neza hariya
muri abo bane harimo babiri bashobora kuba badaturuka kuri uwo mugabane bundi bane ntibagomba kurengana
bivuga ngo ekipe yitwara neza ni ekipe ifite abakinnyi bo mu donke baba nationalite barokari yenda niko nabita imeze donke bameze neza nkeka ko rero muri ukurikije abakinnyi dufite nk'abariya bacozwa Diedone aba Steve n'abakinnyi ubona bagiye bazamura urwego kubera shampiyona yacu ubona igenda izamura urwego kandi abantu bakina bafite tendance yo kuba abaprofesiyoneli cyane mbona ari cyo kintu cyazamuye urwego rwacu kuko nk'ubu ngubu urugero ntabwo wavuga ngo APR Patriote na Ligue ntabwo ushobora kwicara ngo uvuge ngo ntizatwara igikombe deja niba ufite amakipe abiri atatu ari ku rwego ruri hejuru ahantu byaturutse cyane ni iyo bare kuko buri wese arashaka kujya muri bare kandi bare ni urwego ruri hejuru rusumba urwo twari dusanzwe dukinaho kuri nivo ya Afurika nkeka ko rero ngendeye kuri ibyo bike mvuze dufitiye akamaro gakomeye cyane
tugaruke rero gato kuri uyu mukino waruvuze ko rege igerageje gukina cyangwa se gukoresha amayeri nk'ayo ABC yakoresheje mu mukino wayo na US Monastir ikinisha abakinnyi bihuta ishobora gutsinda uyu mukino wa none ukurikije uko umutoza asanzwe apanga ikipe ye abakinnyi batanu batangira ni Adonis Fowler Diedone Ndizeye Cleveland Thomas Pichu Manga ndetse na Delwan Graham muri abo bakinnyi batanu hari uwo wifuza ko cyangwa se wavamo cyangwa se wakongerwamo kugira ngo uwo muvuduko cyangwa se iyo speed wifuriza iyi kipe igerweho
hari ejo bundi bakina nubwo batsinzwe hari ntuza bari bafite bari bafashe nshobozwa asa n'usimbuye Diedone kuko Diedone urabona ni muremure akina aba asa niwe uri gukina kane noneho bashyira muri ya Pichu wabonaga ari ikipe yihuta kubera ko urumva tuba dufite Adonis dufite Cleveland dufite Shobozwa noneho tukajyana Diedone usanzwe ukina nk'umweri noneho tukajyana Pichu ushobora gufata amaribound iyo kipe ishobora kwihuta kurusha ariko ubundi Saint Majeur irakomeye cyane numva atari ariko dushaka ikimu yihuta kandi navuga ko yanadefanda neza kuko nka Diedone nta mu pivota abasha kudefandaho hasi kubera ko tahira bimwemerera numva yaba ari ekipe iri rapide cyane très rapide même yatanga akazi gakomeye kandi noneho ifite kuko urumva deja wafite abashuteri bane mu kibuga ni ukuvuga ngo iyi niyo yasohoka hanze bagakina one in four out donc umwe uriya mu center hagati noneho na bane inyuma yaba ari ekipe ishobora gushuta ya drivinga donc yinjira mu kibuga.
Charles Mushumba, Charles Mushumba umutoza wungirije w'ikipe y'igihugu ya basketball y'abagabo mu Rwanda, nagira ngo ngushimire cyane kandi nutubonera kanya turaza kongera tukwakure hagati mu mukino. Reka tukureke ukomeze imirimo yawe, tuze kongera mu kanya amakipe agiye mu kiruhuko. Mu kanya rero mu masegonda make cyane turaba dutangiye kubagezaho umukino uhuza Radio mu Rwanda na US Monastery mu gihugu cya Tunisia. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ikiganiro kidasanzwe Ijwi ry'Amerika ribagezaho gahunda y'umwihariko y'imikino ya Basketball Africa League, imikino yo mu itsinda rya Sahara ikomeje mu gihugu cya Senegal kuri arena y'i Dakar, aho uyu munsi ubanziriza uwa nyuma wiri rushanwa ry'amakipe yo mu itsinda rya Sahara. Imikino nyuma y'ejo ikazakomereza mu gihugu cya Misiri, ubwo ni uguhera tariki ya kane z'ukwezi, tariki ya 26 z'ukwezi kwa kane, ahazakinwa imikino yo mu itsinda rya Cairo. Ahangara rero kuri arena y'i Dakar ndabona abakinnyi bamaze kugera mu kibuga. Kuri telefoni kuva i Kigali mu Rwanda ndi kumwe na none nk'uko bisanzwe na mugenzi wanjye Jean-Claude Munyandinda, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika w'imikino. Tuza gufatanya kubagezaho uyu mukino ukomeye, ni nawo mukino wa nyuma w'ikipe ya REG. Jean-Claude Munyandinda, nongere nguhikaze ku Ijwi ry'Amerika.
Urakoze cyane Edirwema, ngushimira cyane kuri aka kazi uwa wakoze ko kugeza ku bakunzi b'Ijwi ry'Amerika imikino muri rusange, ariko by'umwihariko umukino wa basketball. Aha rero twavuga ko ari umukino w'umunsi cyangwa se umukino w'itsinda. Ahangaha ni amakipe agomba guhiga ubutwari. Ikipe ya US Monastir isanzwe ari igihangange, yatwaye igikombe cya bale umwaka ushize, ariko REG Basketball Club ikavuga iti nibyo mwaragitwaye, ariko mu itsinda rya Sahara twari turi kumwe, twarabatsinze tubatwara umwanya wa mbere. Aha rero ku ruhande rumwe twavuga ko ari umukino wo kwihimura cyangwa se umukino wo guhiga ubutwari, cyane cyane ko n'ubundi uza gutsinda aba afite icyerekezo cyiza cyo gufata umwanya wa mbere, cyane cyane REG Basketball Club, kuko yo nta yindi rutangira iramutse itsinze no kuvuga ngo umwanya wa mbere wo baba bamaze kuwiyandikaho.
Umwanya wa mbere baba bamaze kuwiyambikaho, kandi na ibintu bitaba bitunguranye kuko no mu irushanwa ry'ubushize ikipe ya REG niyo yatwaye, yatsinze irushanwa ryabereye i Dakar ubwo yatsindaga muri iyo conference ya Sahara. Jean-Claude,
nibyo koko ikipe rero ya REG nta gitunguranye kirimo, kandi ubwo bushobozi iranabufite, ubushobozi bwo kuba yatsinda nubwo nyine atari urugamba rworoshye. Buri ikipe muri bari nkuru n'igihe rimwe na rimwe izina ryo muhanganye ubwaryo rikugera ku bitugu ukaba wagagazwa, ariko ngira ngo si urwego ikipe ya REG iriho, kuko abakinnyi bayo Adonisila Sama Cleveland abangaba ba Dieudonne Ndizeye n'abantu bamenyereye amarushanwa. Aha rero ikigaragaza ko ikipe harimo ka equilibre cyangwa se balance igeranyije wenda na REG y'umwaka ushize, nuko abakipe abasore batanu batangira barahari, hakiyongeramo abashobora gusimbura kandi bagasimbura neza, barimo intwari barimo uriya mwana Ulrich Kamukachomche w'umunyakameruni, n'umwana ushobora kugira icyo yunganira, n'umwana ushobora kugira icyo yunganira kuri metero ze ebyiri na santimetero 11 ku myaka 17. Uyu nguyu twabwira abadukurikiye Edirwema ko uyu mwana n'umukinnyi elevate cyangwa se elevate player wa mwana wazamukiye muri academy NBA muri Afurika. Twavuga ko umwaka ushize uyu mwana yakinaga ikipe y'iwabo ya Fofu Zaume Police cyangwa FAP. Ahangaha n'ubundi ni nako itegeko rivuga, ubundi mbere na mbere amakipe ari mu guhatana muri balo, ubundi biba byiza iyo habonetse abana ba elevate bakomoka muri icyo gihugu nyine iyo kipe ikimufata, ariko kubera ko uyu mwaka nta kipe muri Cameroon ihari, uyu mwana rero yatijwe ikipe ya REG mu Rwanda mu gihe nyine muri aba elevate nta munyarwanda urimo. Aha rero nitombora nziza n'umwana ushobora kugira icyo afasha batanu bagiye gutangira ku ruhande rwa Reg ngira ngo barugeza ku bakunzi b'ijwi rya Amerika y'Ibena.
Batanu batangira ku ruhande rwa Reg ni babandi batangiye imikino ibiri ishize, abo nta wundi ni Adonis Fowler, kaza Dieudonné Ndizeye, Cleveland Thomas, akaza Pichumanga ndetse na Delwan Graham. Naho ku ruhande rwa US Monastir abatangiye ni Jerome Rando, uyu akaba ari umunyamerika usanzwe akinira ikipe ya California Berkeley. Hakaza Ibrahim Thomas umunyasenegali usanzwe ukinira Beirut Club, niyo yakiniraga mbere yuko aza muri US Monastir. Hakaza Amru Blank, uyu ni umunyatunisia. Agakurikiraho Firas Ryan, uyu nguyu arazwi cyane, umwe mu bakinnyi batinze cyane muri ikipe, ndetse na Radwad Slimane, umukambwe w'imyaka 42 ukinira ikipe ya US Monastir. Ngabo rero abakinnyi batanu kuri buri ruhande bagiye gutangira. Twibutsa abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ubwo aya makipe aheruka guhura aho hari nanone ahangaha i Dakar mu gihugu cya Senegal, ikipe ya Reg yatsinze ikipe ya US Monastir icyo gihe, ni nayo kipe yonyine rukumbi yatsinze iyi kipe Jean Claude.
Nibyo niyo mpamvu turimo kuvuga yuko ari umukino wo gupima imitsi, wo kujya mu mitsi. Ikipe imwe ivuga ati mwaraducitse, indi ivuga iti n'ubundi wagutsinze ntaho yagiye. Ngabo rero barimo barahana amacensi cyangwa se basuhuzanya bavuga ati fair play hagati yacu. Ikipe ya US Monastir yambaye imyenda y'ubururu, no kuvuga amasenga y'ubururu n'amakabutura y'ubururu n'inimero zandikishije umweru, hanyuma Rege yambaye imyenda y'umweru hasi no hejuru, ikagira noneho na nimero mu ibara ry'umukara. Makipe bigaragara ko mbese yabukereye umukino kabutangiye Dirwema.
Umukino uratangiye, umupira ufitwe nande Adonis Fowler. Adonis Fowler kwa Cleveland arazamutse abiri meza, ariko kaburengejwe n'uyo Radwan Slimane, kapiteni w'iyi kipe wambara nimero 45, ufite metero 2, akaba apima ibiro 102, araburengeje hariya ninde Cleveland Warek. Cleveland arazamutse abiri, ariko reka da umpira wifatwa na Ndizeye akabashizemo abiri biranga abiri meza cyane y'ikipe ya Reg. Abiri ashizwemo n'uyu Delwan Graham nimero 41, ariko ndabona hari abatarabyemeza neza, hashobora kuba habaye ikosa, ariko ndibaza ko ntaryo. Graham
ikosa ntaryo ko riramutse nabaye niwe wabarikoreweho icyo gihe, wenda keretse babaze ko nyine yajya akozwe mbere, wenda ko umupira ujya muri ipaniye, ariko amanota yemejwe, ndetse na Lancien Fray yarahawe na amanota 3 rero ikipe ya Rek kubusa. Utangira neza gutya hari icyo bivuze Edirwema?
Gutangira neza hari icyo bivuze, biguha umutangirizwa kugira ngo ushobore kwitwara neza. Radwan hariya nimero 45, aho hayende Thomas aragerageje uriya munyasenegali abiri meza cyane na atatu ya Senegal, atatu y'umbabare ya US Monastir, atatu kuri atatu atsinzwe n'uyu mukinnyi nimero 6 Ibrahim Thomas munyasenegali, upima ibiro 116, metero 2 na santimetero 8. Ikosa hariya rikorewe Pichumanga, rikabagiye kubaho guhana ikipe ya US Monastir mu gihe amanota ari 3-3. Lance Fura ya mbere iranze ikipe itozwa n'umugereki Miodrag Perisic, n'uwo muri Serbia, mumbabarire ntabwo ari umugereki,
n'uwo muri Serbia. No muri Serbia woni mwishize bari bemeje witwa Rinos Gabriel, ariko ntabwo baje kumvikana neza, bibagombwa rero ko bakomezanya n'uyu nguyu Miodrag Perisic wanabahesha igikombe mwakushize, arayikomezanya nyina avuga ati shora no kukisubiza guko ruko bimeze amanota 3 kuri 3 reg na yesi manasir Adonis avuga ati twitonde twitonde ntaguhuka kwera ko ni ikiti ikomeye nta muntu wayihubukira minota 8 niyo isigaye amanota 3 kuri 3 edi
atatu kuri 3 arazamutse hari ya Jerome Rando au haende Radwan ariko yumanga aramupfundikira umpira usubiranye Radwan kwa Lahian arazamutse kwa Radwan ariko ikosa hariya ikosa rikozwe n'uyu Delwan Graham rikorewe Firas Lahian atatu kuri atatu ndabona uyu mukinyi Graham aseka avuga ngo barambeshye rwose nta kosa mukore uyu mugabo ariko umusifuzi akaba byemeze agiye kubaho Lansufra ya mbere igiyemo amanota ne ya US Monastir ane kuri atatu minota isigaye n'umunani yose
nukwirinda ko ikipe yakomeza kubagenda imbere cyane ko ikipe nk'izi ngizi za US Monastir yo ziri imbere ntabwo zijya zirekura nukwirinda rero ko ikinyuranyo kiba kinini
ikindi
rwose zishyizemo ane atanu ya US Monastir kuri atatu ikipe ya Red Firas Lahian rero ukina yambaye amataratara ariko niba umuza kureba mu rwose nk'aho ntacyabaye atanu US Monastir atatu ya Red
atanu ikosa hariya ryo kugendana umupira rikozwe na Thomas Cleveland twibutsa ko ikipe ya US Monastir imaze gutsinda imikino ibiri ikeneye bidasubirwaho gutsinda uyu mukino wa none bitaba ibyo ikaba igomba gutegereza umukino wayo wa nyuma kuzareba niba yakomeza umukino uzayihuza na Edouan yo muri Senegal amanota 8 kuri 3 8 ya US Monastir kuri 3 ya Reg arazamutse Graham ariko hari ya umukinyi aramuhagarika Jerome kwa Ibrahim Thomas kwande hari ya kwa Slimani Radwan arazamutse atatu ariko umupira wifatirwa nande na Graham kwa Thomas Adonis Fyler kwandize yaragerageje atatu ariko biranga umupira wifatiwe na Pichumanga Pichu kwande kwa Graham uhaye Adonis Fyler uhanganye n'uyu Rando ikosa hariya ikosa rikomezwe n'uyu Ibrahima Thomas umunyasenegal ukinira ikipe ya US Monastir nibaza ko ari nawe mukinyi bazanye kugira ngo asimbure James Majok twavugaga kare Jean Claude Munyandenda
nibyo niwe bazanye kugira ngo nibura kiriya gihagararo cye metero ebyiri na santimetero 8 nibura abe yagerageza kuziba icyuho nubwo nye kugeza ubu nyine arakina ku rwego rushimishije ariko ugereranye na kabuhari wa Terma Joker ndasimburwa baragerageza guterera kureba kimwe barega ariko bashaka atatu nibura gukinyuranye kiziho kuba ariko bakazamo no gubona precipitation bikagenda byanga ariko ngira ngo haracyari kare bashoboye kwitonda nk'uko umutoza washaje umushumba yavuga ati nibura mukino wihuta ariko mudahubuka bashobora kukuramo iki kinyuranyo gusa uko bagerageza atatu kugeza ubu ntabwo birabakungira ahubwo ugasanga umupira wihuta urimo urakinwa n'ikipe ya Monastir ngira ngo mutoza nawe iyo yose arimo arabibona agomba kugira icyo ahindura hakiri kare nubwo minota igihari ariko bavuga ko kurya ari kare amanota icumi ya US Monastir kuri atatu ya Reg
icumi kuri atatu ya Reg abiri meza atsinzwe n'uyu munyamerika Jerome Rando aragerageje ndizeye ariko reka da rebounds ariya ku ruhande rw'ikipe ya Reg ntago birimo gukunda cyane Jean Claude Munyandenda
nibyo bigaragara ko hari ikintu kubura impinduka zirakenewe nibura ushobozwa yakwinjiramo nibura guterera kure niba ari byo bahisemo nibura iyo precision abantu bayizeye bitabaye ibyo 12 GS Monati kuri 3 nyiranye cy'amanota 9 kugira ngo hari na time out yabikenewe kugira ngo nibura abasore nabo bashobore kujya mu mukino bitabaye ibyo bashobora gukomeza gutya ugasanga ahubwo no gutsindwa birabaye kandi noneho amanota yo gutsindwa akaba menshi kurusha uko abantu babiteganyaga
ya time out wavugaga ikaba ihisiba nibaza ko umutoza Dean Murray akumvaga uyivugaho nawe ahita ahamagaza abakinnyi bati nyamuneka nimuze turebe uko twahindura ibintu bitaratubana ibindi
ngira ngo yedi akamaro ko gutsinda match buri akenshi gutsinda muri ibi ngibi amakipe yose ahura azengurukana akenshi tuzi umukino nta tsinzi ibigendera gusa no kuvuga nk'ubu urwanda ikipe y'urwanda kavuga ko iri imbere ku rutonde rw'abateganyo ifite imikino itatu yatsinze ariko ubu noneho ikipe ya Yesu Mnati nibatsinda irabinabigijeyo ku buryo barabanganya imikino batsinze ariko noneho head to head itidetermina kuko byagenda kose kuko Red yarangije gukina bidetermina ko ikipe ya Yesu Mnati nyine ubwo yiciyeho nyine no kuvuga ngo kwa heri tuzongere wenda tuzahurira i Kigali ibi rero bigatanga icyizere cyo kuyitsinze buriya nta nsinzi igendera gusa nubwo nyine muri basketball n'utsinzwe nawe atahana ibyo mitari imwe ariko buriya gutsinda ni nacyo bashaka bano bagabo baravuga bati reka dutsinde ikipe adversaire duhanzwe duhanganye noneho dusigaye ejo tuzishakanye na Yesu nayo ntekereza ko itabahagarara imbere mu gihe bashaka umwanya mwiza gusa ariko nanone kondisiyo yindi ni uko ku munsi w'ejo ikipe ya ABC itatsinda kuko iramutse itsinze na Yesu Mnati yatsinze umwanya wa mbere n'ubundi bagaruka kuri ABC Fighters cyane cyane ko uko bahuye ikipe ya ABC Fighters yari yashoboye kubatsinda niyo mpamvu iyo bigenze hano nyine nibyo nakomozaga ko Edi igera kumozagaho mu nsindire burya hari ikiba nzizi ikazi kunganira ariko ntabwo wakwizera ngo mu nsindire wowe utashoboye kumutsindira
niko bimeze abakinnyi bamaze gusubira mu kibuga mu gihe hasigaye iminota 4 n'amasegonda 40 ya kata ya mbere Rando arazamutse hariya ariko yaragerageje gutanga pase kuri uyu mugenzi we Ibrahima Thomas mupira wigira hanze Rando Jerome umusore utari muremure cyane ufite metero imwe na santimetero 75 ariko mu bijyanye no gukaraga umupira arabizi cyane umupira wifatwe nande na hariya Graham arazamutse abiri ariko ikosa hariya abayeho ikosa akoreye uyu Ibrahima Thomas wari umwitambitse imbere nawe haza musunika mu turahasi amanota aracyari ayandi 12-3 y'ikipe ya Reg iminota hafi 6
yo makeya aracyari makeya ugereranyije no ku mpande zombi nyine nubwo kinyanya ari kinini ari ku wundi karta hafi kurangira akiri 12 nabyo bigaragare ko umusaruro ari nkene kugeza ubu katureko agerageza ari 3 byiza cyane 15 bigaragara ko hahinduka byinshi mu mukino w'Igirwema ariko bigaragare ko uyu mukino Yesu Mnati isa nkaho yawinjiyemo neza ikaba kugeza ubu ifite mu biganza
amanota ni 15-3 ikaba yahisemo amanota yo kuyashakira hanze irimo iragerageza 3 cyane cyane ibinyujije kuri uyu mukinnyi w'Umunyamerika Jerome Rando urimo kwigaragaza cyane muri uyu mukino aho kugeza ubu amaze gutsinda amanota 5 nomero 12 hari ya Amru kwa Rando kwa Ibrahim Thomas yaragerageza 3 ariko biranga umupira wifatirwa na Graham kwa Donis Freyler ariko hari aramupfundikira uyu ninde nomero 12 Graham Rindo 3 yandi 10-18 Jean Claude Munyandinda ikipe ya US Monastir yaje ije kwerekana ubuhangange bwayo dore ko tumaze iminsi tuvuga ko imikinire yabo isa nkaho yasubiye inyuma cyane ariko baje kubyerekana muri uyu mukino barimo guhura nawo na Legio mu Rwanda
anibyo kipe rwose bigaragara ko yajije ivuga iti na nta gusuzugurwa kabiri cyangwa se nta gutungurwa kabiri nicyo twavugaga ko umukino nk'uyu nguyu ushobora gutungurwa koko ugakorwa mu jisho ariko ku ikipe nkuru ku ikipe y'amateka ku ikipe izikiganije ntabwo inyerera kabiri kuba yarashoboye gutsikira imbere ya ikipe ya Aegis Fighters yo muri Cote d'Ivoire byari hayisomo isomo rero niryo iri kugerageza kugaragaza niryo somo igerageza guha ikipe bigaragara rwose no kuri tablo barerekana uburyo nyine statistike zimeze z'imibare ugasanga n'umurongo umwe ku rwego ku ruhande rwa Rege amanota atatu yonyine amaze kwinjiramo yatsinzwe nyine na Delwan aya yandi yinjiranyemo tukavuga ngo ikipe itangiye neza bagezeho rero bahita bibloka bigaragara ko nta morale rwose isa nkaho yacitse kuno mukinnyi nimero 41 wa Rege Basketball Club Delwan Graham ariko akavuga ati reka dukomeze dukukuze ariko ikigaragara biraca amarenga ko ikipe yinjiye nabi mu mukino aha rero nyine ni kwa kundi wishyira mu kaka cyangwa se kwishyira mu bibazo inshobozwa byose n'umukiza Jean Jacques Wilson akaba yinjiyemo kugira ngo arebe wenda niba hari cyahinduka reka dukomeze dutegereze turebe amanota rero atanu nta usangira muzakoramo Cleveland Farmers akaba akizemo amanota abiri 18 US Monastir 5 Reg Basketball Club
ikosa hariya nanone ryakorewe uyu Thomas akaba agiye kubaho kuri hana amanota iminota isigaye ni itatu arazamutse Thomas rimwe ryiza amanota 6 kuri 18 6 kuri 18 mpira wifatiwa hariya na Amru wa US Monastir Amru awahaye Redwan kwa Thomas Ibrahima Thomas arazamutse abiri meza cyane makumyabiri kuri atandatu Adonis Faila nawe yarazamutse hariya abiri meza makumyabiri kumunani Adonis Faila amanota ya mbere muri uyu mukino umukino wa nyuma w'ikipe ya Reg muri rushanwa rya Rivera Idaka ikosa hariya rikorewe uyu Radwan nibaza ko rishobora kuba rikozwe nande na Chomche ni Chomche wajemo asimbuye Pichumanga mwana muto bazamutse muri gahunda ya Ball bise Elevate Munyakamerune kosa hari yarigiye gukosorwa na Radwan ya mbere nziza cyane igiyemo 21 ku 8 karita ya mbere minota isigaye ni 2 kabiri nayo kabigiyemo 22 ku 8 ikinyuranyo cy'amanota
amanota 18 ikinyuranyo cy'amanota 18 bigaragare ko na kimwe cya kabiri ikipe ya Rege ntashobora kukigezaho bigaragare ko akazi karacyahari kandi gakomeye cyane ahangaha no kuvuga ngo hari byinshi bikeneye gukosorwa kuko gutsindwa byo bibaho ikindi ushaka kukwiza imbere ariko nibura nawe bikagaragara ko nawe uri mu kibuga ko hari icyo uri gukora twizere ko nk'ubu karita ya mbere ishobora kurangira wenda bageze ku cya kabiri tubyizere neza ko amanota 10 yuzuye kubera andi manota 2 atsinzwe na Adonis Fila rekaro turebe niba edi ikipe ishobora kugira icya nibura ikajya muri kimwe cya kabiri kuko bagumye muri kimwe cya gatatu nabyo ntabwo byaba ari ibintu by'u Rwanda
arazamutse hariya Adonis Fila awuhaye Diodone Ndizeye yagerageje atatu ariko biranga umupira wifatiwe nande na Nshobozwa awusubije kwa Diodone kwa Nshobozwa atatu ariko tekada umupira wifatiwe n'uyu Dayan Bayan awhaye Amru Amru kwa Lahian Lahian arazamutse ariko nibaza kwa kozwe ikosa hariya ikosa rikozwe na Jedone ndizeye masegonda asige ni 57 gusa kugira ngo kata ya mbere irangire Jedone ndizeye urimo gusaba musifuzi bisobanuro nyemeranya nawe ko akoreye ikosa uyu mukinyi Firas Lahian umunyatunisia avutse mu mwaka w'1991 kina na marori buri gihe cyose cyangwa se amarineti katurebi ya mbere igiye mo reka da nanse ya mbere ikaba yanze arena idakari kugeza ubu ngubu mu bijyanye n'umusaruro w'ubwitabire Jean Claude Munyandinda no musaruro muto cyane garagara ko abantu
bari hasi garagara ko rwose ugereranyije na nuko ikigali ibintu biba byitwaye muri Beka Arena ubona ko ikinyiranyo kiba gihari nubwo nyine wavuga uti ushobora kubyivuga uti wenda iyi arena y'itatari iragutse cyane ugereranyije n'ikigali kuko iyindi ifite imyanya 15,000 mu gihe ikigali 10,000 ariko ni hahandi imyanya irimo ubusa iba yigaragaza mu gihe rimwe na rimwe muri detari n'ahari igihe ubura naho gutereka umwana kandi wenda n'ikipe y'u Rwanda itakinye aho bigaragara ko imyumvire mu gukunda basketball yagiye izamuka muri iyi myaka manota rero ko abakuru akomeje kurumba ariko ku ruhande rwa Red Basketball Club kuko nyine mu gihe abura amasegonda 30 yonyine ngo kata mbere irangire manota 22 ES Monaco ku 10 ya Red icya kabiri nta na kimwe cya kabiri kiragerwaho mutoza Dean Murray yegera umwungiriza we cyangwa se assistant coach Maxim amubwira ati tugenje gute ku ikipe yatumize muri kata ya mbere amasegonda arasigaye ntarenze 20 amanota 22 ES Monaco ku 10 ya Red Basketball Club
28 andi ni 25 andi atatu amaze gutsindwa mukanya n'uyu Jerome Rando mugihe asigaye amasegonda 4 gusa Jerome Rando urimo kwigaragaza cyane muri uyu mukino umukinnyi utari muremure ariko iyo bije mu gushakisha amanota yigerageza akajya ku ruhande agaterera kure kandi bimaze kuzanira ikipe umusaruro ukomeye cyane
harimo nk'aba ngaba ikipe ya ES Maratiri ikunze kubagira muri sezo ya mbere ya bal arabakinnyi nka Omar Abada wari umumeneri nawe ufite igihagararo kidahambaye akenshi yabaga ari umumeneri kuri nimero 2 hari witwa Wael Araki bahoraga banyuranagamo ari abasore badafite igihagararo ariko baterera kuri amanota 3 aha rero ukavuga uti abakinnyi nk'aba ngaba kati ya mbere reka birangiye 25 ku ruhande rwa ES Maratiri ku manota 10 umutoza Maxime ati muri mu biki yagerageza kwareba igitsure Maxime umutoza wungirije mu ikipe ya Reg ndetse n'umutoza mukuru bavuga bati ni guteza bano bagabo bo mu majyaruguru ya Afrika aha rero bigaragara ko akazi karacyari kose kandi ikipe ya Reg nyine niga nubwo nyine yamaze kubona itike yo gukomeza mu ntoki birayisaba nyine kugira ngo noneho ishakishe n'uburyo ya azaza ikanga andi makipe kubera yuko nkuko twagiye tubivuga ubu ngubu biragaragara yuko mu gihe akomeza gutsindwa uyu mukino ishobora kwisanga ku mwanya wa gatatu cyangwa n'uwa kane nabyo birashoboka icyo gihe rero icyo gihe uba ufite amahirwe menshi yo kuzahura n'ikipe nanone yabonye umwanya mwiza mu rindi tsinda rizaba ririmo rikinira muri Nil cyangwa se Kairo mu Misiri aha rero amakipe yabaga amahirwe nubwo nyine byaje bigaragara ko gutungurana bihari amakipe ashobora guharwa amahirwe ni ikipe ya Petro de Rwanda yo ivuga ko nta yindi gahunda ko nta yindi ntego ari igikombe cyane cyane ko imaze kugera muri demi-finale inshuro ebyiri ubwa mbere ageze muri demi-finale ndetse n'umwanya wa gatatu yawegukana ubwo hari muri 2021 itsinda Patriot Basketball Club ku mwanya wa gatatu ubwo hari muri 2021 icyo gikombe cyatwaye ikipe ya Zamalek mu Misiri itsinze ES Minasip ku finale umwaka wakurikiyeho ikipe ya Petro de Rwanda yo noneho yaviriyemo ku finale ni ukuvuga ngo ni ukugenda itera intambwe ubwa mbere ni kimwe cya kabiri ubwa kabiri ni finale ubwa gatatu ni igikombe ngo niko bavuga ni nayo mpamvu bavuze bati reka tujye ku isoko turebe ko twazana abakinnyi bakomeye barimo nyine nk'uyu Ater Majok barimo Suleiman Diabate nabo nyine isanganwe basanzwe ari ibikonyozi ayo rero ni ukuvuga ngo ikipe nk'iyi rero muhuye ni ukukunyura hejuru byanze bikunze iyo rero ni Petro de Rwanda twavuga ko iri mu makipe ahabwa amahirwe mu itsinda rizakina muri Nil cyangwa se mu Misiri hakaba rero na Al Ahly na Sahara Al Ahly mu Misiri yo isanzwe n'ubundi n'izi n'ubwaryo rirabivuga ni igihangange aya rero kuyitegeza muri playoff ngira ngo ufite ibyago byinshi byo kushobora no kwituvamo uko bimeze kati ya kabiri ikaba imaze gutangira edi 25 ES Minasir 10 ya REG
25 ku 10 ndabona mu ikipe ya REG harijemo Steve Hagumintwari uje kugerageza kureba niba hari icyo yafasha ikipe ye shobozwa n'umukiza hariya ni ufite umupira shobozwa arazamutse aramukase atatu ariko biranga umupira ukaba wigiye hanze shobozwa usa nkaho
inarije rwose abuze imbaraga zihagije zituma ageza mu kugakangara shobozwa uyu mukino atarawinjira neza nyine nubwo n'umurinjiye masimbura ES Minasir ikomeje gutanga umwitangirizwa amanota 15 aba ari menshi cyane we mu by'ukuri kandi buriya iyo umuntu yagutanze intambwe zigeze kuri 15 buriya aba yagusize byanze bikunze rero ikipe ya REG twabivugaga ko umutoza nguyu mutoza wayo rero ikipe ya ES Minasir mutoza w'umunyaserbia ababwira ati mwe mugende buhoro umukino urimo neza niyo drag Perisic ushobora kongera kwisubiza iki gikombe nubwo nyine urugamba rukiri rwose minota 9 iracyari hari minota 9 mibisi muri iyi karita ya kabiri gusa nyine kuva karita ya kabiri yagaruka ntibararebamo reka turebe niba ari yari atatu yarategerejwe ariko nayo biranze iminota hafi ibiri cyangwa umunota n'igice urangiye utareba muri paniye bigaragara ko urimo wicisha amashyushyu cyangwa se urimo wicisha inyota n'inzara abashaka amanota minota ibiri iri hafi rero kwihirika biracyari 25 ya ES Minasir ku manota 10 ikipe ihagararirwa na REG Basketball Club
umupira urengejwe hariya na nshobozwa ukaba ugiye kurengurwa na Jerome Rando kugeza kuri uyu munota ari we uyobora urutonde rw'abakinnyi bamaze gutsinda amanota menshi afite 11 yose arazamutse atatu meza hariya nende hariya Ryan 28 icyo bano basore barimo gukora no gushakisha atatu gusa nta kindi arazamutse Adonis Fayla kwa Graham kwa Nshobozwa n'umukiza kwa Adonis arazamutse atatu abiri meza cyane 28 kuri 12 ikipe ya
US 28 kuri 12 bigaragare ko niya yandi mbese ni nka kwa kundi bavuga ngo nta gusangira n'udakoramo ariko bigaragare ko nk'ubu ngubu rege irayabonye ariko andi yandi abiri aza kuyabona ari nta nkuru ahubwo uwo Mortal Gayaza nimero 24 musore w'imyaka 36 metero imwe na santimetero imwe w'umunyatunisiya uyu nawe amaze gukina inshuro eshatu ni inshuro ya gatatu akinye bal Kigali yari ahari 2021 n'ubu aragarutse n'umwaka ushize yari ahari amanota 30 ES Minasir kuri 12 ni ukuvuga ngo no kugera kuri 1/2 byabaye ingorabahizi Edi Rwema ubwo ndavuga mu manota ubwo no kwigumira muri kimwe cy'agatatu bisha bishira ishito ko reg iminota niyo minota yo kwikosora ya nyuma yo kwikosora cyangwa kwitorora bitabaye ibyo bagiye kwinjira muri karita ya gatatu ibintu bikemeza gutya kugira ngo uyu mukino waza kubagora kurushwa uwo wabitekerezaga kuko amanota atatu bagerageza kure nta na rimwe bashoboye kuyageraho mu gihe ikipe iri guterera kure ikipe ya Simanasi kandi noneho ikinda n'amakosa hato na hato ikipe rero kugira ngo uyishobore nuko niburi ikoresha amakosa kuko byaje bigaragara ko iba ari gukora amakosa rimwe na rimwe no mu mutwe bitangira kwivanga nk'umukinnyi Radwane Simane iyo ikipe baje imbere cyangwa se iyo bari mu gukora amakosa ya hato na hato usanga rimwe na rimwe nabo basa nk'abataye umutwe ariko ubu ngubu barakina batunje kubera ko bashyize mu itangirizwa uhagije
amanota
turebe gusa ariko
amanota ni 30-12 umupira wifitiwe n'uyu munyamerika Rando arazamutse hariya ariko Pichumanga agerageza kumupfundikira umupira wifatiwe na Pichu Pichu ariko agerageje kuwutanga nanone akingirizwa n'uyu mukinnyi numero 12 Amru ikosa rikorewe Pichumanga hari yaragoswe n'abakinnyi batatu bose agerageje kuwutanga atuma uyu mukinnyi wa US Monastir amukora ikosa Adonis Faila
ikozwe na numero 15 Viede Chenufi amanota aragenda buhoro ku ruhande rwa Reg kandi isabwa menshi ashoboka 18 amanota biratsinzwe na Thomas Cleveland baravura rimwe ngo bagire kimwe cya kabiri urumva baracyari muri esheke n'ubundi
amanota ni 30-18 umupira ari urengejwe na Rando abayeho kubyiganira no kurwanira umupira warengejwe na Reg aragiwe numero 7 Usman Marnoa Malnoara agerageze atatu meza cyane ariko reka da umupira wifatirwa na Nshobozwa n'umukiza Wilson Nshobozwa arazamutse Nshobozwa n'umukiza aho hari Cleveland Thomas Cleveland Jr. arazamutse agerageze ariko umupira uha Adonis Faila agerageze gutera mabiri ariko hazamo gushidikanya awusubiza Adonis Faila watekerezaga ko Thomas Cleveland agiye kuwuteramo 18-30 akaruhuko gato ya time out ibaza ko gahamagajwe n'ikipe ya US Monastir ikeneye ko abakinnyi bayo baruhuka gatoya cyane barimo kwitwara neza kugeza kuri uyu munota
isaba imbaraga z'umurengera Edi Rwema imbaraga z'umurengera kugira ngo ikipe nibura ikuremo ikinyuranyo cy'amanota 16 kuko kugeza ubu ngubu ni ikinyuranyo kinini cyane ibi ngibi bishyira ku gihunga kinini abasore b'ikipe ya Reg Basketball Club kuko ni ku bwabo ni ku nyungu zabo nta wenda abanyarwanda bakurikiye uyu mukino baravuga bati ikipe iduhagarariye nigerageze iheshishe mu Rwanda ariko bo ni mu nyungu zabo mbere na mbere cyane cyane bo nibo koko bashaka nibo bashaka kutazongera guhura n'ingorane nk'izo bahuriye nazo muri Dekare na ubwo batungurwaga n'ikipe ya Forces Armées Police mu gihe ko bari bazi ko bashobora kwihigika bakaza muri Big Four cyangwa se makipe ane ya nyuma amakipe ane atanyine ya mbere ahangaha abafana buri Kigali n'ubwo ikipe ibihagarariye u Rwanda ariko usanga i Kigali cyangwa hirya no hino mu ntara abafana b'amakipe atandukanye muri basketball baba baserereza cyangwa se baterana umubyara bavuga bati nibyo koko rege warakoze witwaye neza ukinda marathon akushize ariko aho twageze ubwo n'abafana b'ikipe ya Patriot Basket Club ati twaguhariye inzira tuboneka murane ya yitwaye neza twerekana umwanya wa kane ariko wowe nturabigeraho ariho wakabaye umwanya mwiza wo kubitegura kugira ngo noneho bazabigereho kuko kugeza ubunyine abafana ba Patriot baravuga bati nta mwana usya aravoma ubwo baterereza ikipe ya REG rero cyari igihe cyiza cyo kugira ngo REG nayo nibura izakine demi-final ariko uburyo iri kwitwara gutya washyiraho akabazo n'ubundi 18 rero ya REG kuri 30 y'ikipe ya US Monastir mu gihe buri minota 5 kugira ngo agace ka kabiri nako kabe karangira rero ikipe ya REG yabigaragaye ko nyine yari inka ariko ikananirwa n'umurizo ko yatsinze imirimo kimisa kuyikurikiranya abantu baravuga bati ibintu byakomeye none yageze ku mukino wa kane irakwama 16 rero icumanga uzanye amashagaga ariko 16 ikipe ya REG Basket Club kuri 30 ya Isomonastir
16
twavugaga bakigezeho Edirwema ya mwakiye bayigezeho
umupira ariya wifatiwe na Thomas Cleveland wa REG awuhaye Graham ariko yaragerageze biranga umupira wugufatwa na Adonis Fowler aragerageza biri ariko wapi yarahaye Pichumanga nanirwa kunama kugira ngo afate uwo mupira ikosa ariko rimukorewe nibaza ko hari ikosa rikorewe Pichumanga ahubwo avuze ko umupira warengejwe n'umukinnyi wa US Monastir Cleveland aragerageza biri meza cyane 18 kuri 30 ikinyuranyo cy'amanota 12 Thomas ku ruhande rwa Monastir arazamutse hariya ariko Thomas Ibrahim yaragerageza biri ariko umupira wifatirwa na Nshobozwa kwa Adonis Fila wa REG iminota isigaye nine n'amasegonda kwa Thomas Cleveland aho haende Nshobozwa arazamutse abiri ariko biranga umupira ukaba wifatiwe n'uyu nimero 11 Hussein Mahemli awuhaye Thomas Ibrahima kuri 15 Zaid Chenufi atatu abiri meza cyane hari yatsinzwe n'uyu Mokhtar Hayaza 32 kuri 18 Adonis Faila wa REG n'ufite umupira awuhaye Graham kwa Nshobozwa agerageje atatu meza ariko biranga wifatirwa na nimero 24 awuhaende 15 uyu ni Zaid Chinufi yarazamutse wenyine ariko habaye ikosa hariya ikosa ryo gusunikana ni ikosa ryo gusunikana rikozwe nande hano ni Cleveland ndibaza cyangwa ni Pichumanga wise usohoka mu kibuga akabasimbuwe n'uyu mwana w'umusore Ulich Kamkachomche mwana wo muri gahunda ya Bell Elvet ikosa yarigiye guhanwa na nimero 15 Zaid umupira ufashwe na Rando kwa Zaid Rando wari umaze akanya ari hanze mu kiruhuko kimwe na Radwani bose bakaba bagarutse 11 ari ya 3 meza ariko biranga umupira wifatiwe na Graham auha Faila arazamutse kwa Graham kwa Chomche dunk nziza cyane 20 kuri 32 Jean Claude Munyandinda
nibyo umwana bigaragare ko afite iyo atuziasime ngiye ku ruhande rwanjye mbona ko urumutoza n'umutoza ashatse yamukoresha cyane kurusha uko ari gukoresha Pichumanga, kuko Pichumanga uyu munsi bigaragara ko usibye amakosa ari kugenda akora umusaruro ku marobo ntabwo twigeze tubona, bitandukanye n'uko uno mwana ari kugerageza gukora bagerageza mwongera iminota byanze bikunze ko hari icyo yafasha 20-32 baragwiriranye ku ruhande rwa Yese Munasira, ariko wonyine iyo agakosa kabonetse kugakosora ni ibintu byoroshye, pase nziza cyane bahanahana neza, ariko biranze umukinnyi 15 Ziyedi Shenufi wari ushatse kurebamo, ariko biranga batabwa habaye ikosa rikorewe Delwan Graham, turebe ko ariko babyemeza batahu hari abasubiramo berekana ukuntu iriya dank umwana Urlich Kamka Chomche umwituga ko ntabwo twavuga ko yigeze ahombera ikipe, ahubwo hari ibyo yifashije ya reg yakoze, twavuga ahubwo ryakozwe na Graham yavuyemo ahubwo Rance Franc turebe 33 ya Yose Murasir n'iyindi nayigiyemo 38 Yose Murasir kuri 20 ya reg mu gihe habura iminota 2. Abadukurikiye hari igihe tuvuga ngo harabura iminota 2 bagategereza bakabona ari nta nkuru ari kubona ibyo bita chronometre, nyine nicyo bivuga iminota 2 ishobora kuba iminota 10 kubera ko umupira uba wenda wagiye uhagarara n'ibintu byumvikana muri basketball, we isaha buri gihe babayikanda ubungubu yacyari iminota 2 bayitinzeho cyane amanota 18 y'ikinyuranyo. Bigaragara ko byari bigishoboka nuko nyine byari bigishoboka bazamore morale gusa byashoboka bashobora kugaruka muri mu gace ka kabiri cyangwa se muri hafi ya kabiri bazanye indi migambi. Transfer yari hawe uno mwana Urlich Kamka Chomche biranze, turebe ko n'ibiri ya kabiri ayibyaza umusaruro ugero habura minota 2 n'amasegonda 6 38 Yose Munasir 20 ya Rwanda Energy Group Chomche bahaye araryinjije rero iryo rya Rancef ya kabiri 38 Yose Munasir 21 reg
38 kuri 21 hasigaye umunota umwe n'amasegonda 56 aragiye Cleveland ariko reka da ikosa hariya ikosa rikorewe Cleveland yarazamutse neza agiye gukubita gushyiramo dunk ariko akorerwaho ikosa n'uyu Firas Lahyan ikosa rigiye guhanwa na Cleveland kabagiye gushyiramo lance ya mbere. Cleveland kugeza ubu ariwe mukinnyi umaze kwigaragaza cyane muri ikipe ya reg, amaze gutsinda amanota 7 ya mbere kabigiyemo neza cyane 21-22 kuri 38 tugeze ya kabiri yaragiye nayo nziza cyane 23-38 umunota usigaye n'umwe n'amasegonda 40 Radwan agerageza 3 ariko reka da umupira wifatiwe na Chomche kwa Cleveland agerageza nawe 3 ariko reka da ikosa hariya habayeho ikosa na none rikorewe nibaza ari Cleveland ukorewe iri kosa n'uyu mukinnyi 23 23 ni Larian amanota ni 38 kuri 23 harimo ukutumvikana hano hagati y'abakinnyi n'abatoza ndetse n'abasifuzi, ntabwo ari time out ariko urabona abakinnyi bose bagiye ku ruhande rw'abatoza babo abatoza
ahanga aha nibyo bigiye bigaragara niko bikunze kugara ku makipe nk'aya ngaya abashaka no gushyushya adversaire mu mutwe yango ikipe icangayikishe cyangwa se rimwe na rimwe iyo nabo ubabona ko ubokeje igitutu urabona ko ikinyuranyo cyari kirimo cyagiye kigabanuka asika kiri cy'amanota 11 ubusanzwe atakabaye menshi ubwo rero ikipe nayo ikora ku buryo nyine gucanganyikisha ku buryo nako kizere wari ufite ko kugira ngo nibuga ngo umukino bakomeze bagukonjeshe gusa nyine ikosa ryo biragaragara ko yamukozeho Lahiani yamukozeho gusa nyine umusifuzi risaba ndawe maso muri basketball nabonye ko ikosa kugira ngo rigaragare bisaba kuba washishoje icy'ingenzi cyangwa se cyiza umuntu yashima nuko ajemo noneho niri koranabuhanga rya mashini cyangwa rya computer aho bajya kureba batise musubire inyuma turebe uko bigenze hanyuma uwo mugabo Silas Lahiani ku myaka 31 n'umwe umugabo ukeneye yambaye amadarubindi ikosa yari yanze kuryemera ariko nyine ikoranabuhanga ibyo rimeneje ngabo rero barimo barajya inama umutoza Bin ndetse na Mwiseneza Maxime baganira bati nyamara buryo wabigenza gutya dushobora kuvayo minota umunota umwe niho usigaye n'amasegonda 25 38 ya ES Monastir kuri 23 Razia kugiye guterwa na Cleveland ayijemo neza cyane 28 edi kinyuranye cy'amanota 10 ngira ngo biracyashoboka buriya
ya kabiri nayo ayishyizemo 25 kuri 38 kinyuranye cy'amanota 9 ya gatatu nayo ikabigiyemo 26 kuri 38 monota usigaye n'umwe n'amasegonda 25 umukino umupira nanone urahabwa ikipe ya Reg kawugiye kurengurwa na Thomas Cleveland kosa ryakozwe n'uyu Filas Lahiani nibaza ko muri uyu mukino amaze gukoramo amakosa atari make monota umwe n'amasegonda 25 ndabona yicariye ku ntebe hariya umupira wibwe nande na Rando abiri meza cyane Amiravu abiri yavuye mu burangare bw'abakinyi ba Rege shobozwa n'umukiza shobozwa byose n'umukiza awahende kwa Cleveland arazamutse abiri meza cyane 28 kuri 36 Jean Claude
28 kuri 36 ikinyuranyo cy'amanota umunani bigaragara ko yedirwema ibintu biracyashoboka nubwo nyine ubu turi ku musozo w'ino kata ya kabiri basabwe gukanguka basabwe bakanguke kandi noneho bakore ikita provocation bashakishe amakosa nk'uko Cleveland mukanya arimo yashakisha ngira ngo nta bintu bidasanzwe ikipe iri gukora ngira ngo n'amanota nyine bagiye babura niko akundi we witsinda ubwawe ariko bitagaragara ko washyizweho pressure na adversaire amanota rero 36 kuri 28 ni ibintu noneho bikinika mbere mu kanya twarimo tubara tutese mbese byagenda gute nyagasani kugira ngo nibura ikipe ireke kugendera muri kimwe cya gatatu gusa none kimwe cya kabiri nacyo bakirengeje habaye rero tamor cyangwa time out mu gihe habura igice cy'umunota ubu noneho umuntu yavuga ati barimo barakina noneho ka equilibre cyangwa se kuba amakipe yaringaniza umukino katangiye kugaragara aho ku ruhande rumwe aho ikipe ya ES Monastir itangiye kudagadwa rubiti b'abanyarwanda byagenda bitaba abanyarwanda batwigaranziye kandi ibintu binashoboka cyane niyo mpamvu ya mukino nkingi ya basketball cyangwa se umupira w'amaguru uburyo wizera byose iyo ifirimbi yavuze ubu ngubu nta muntu wari ubizi ko cya kinyuranyo cy'amanota ageze kuri 16 kigeze kujyamo hakaba hasigayemo amanota 8 gusa umugabo rero Cleveland Joseph Thomas Jr. akaba amaze gutsinda niwe umaze gutsindira ikipe ya Red Basketball Club amanota menshi bigaragare ko ari umukinnyi ngenderwa umwaka ushize ikipe yaramwiyambaje iramwiyambaza Rec Bacelo Club nawe ntiyayitenguha yabakinnye neza mu by'ukuri ari mu bakinnyi wavuga ko batahombeye iyi kipe harabura rero amasegonda make cyane 26 rando wigendera buhoro aziko batsinze 23:38 bati nta kurekura 38 ya US Marathi kinyanya cy'amanota 10 mu gihe Reg nayo ishaka kugira ngo yihutishe nibura ifirimbi ze kuvuga hari aho bagejeje ngira ngo niyo mayeri wenda yashobozwa kugira ngo arebe ko yagerageza 3 gusa barareba nabi bashiduke iminota amasegonda yabashiranye bati ariko sari baye Rurich Chomche Kamka avuga ati se bigenze bite ko tutari kubyumva hari umukinnyi wari umugaragurika ari hirya baravuga bati ni ikosa rikozwe n'umunyarwanda mutoza nawe ntahuga mutoza w'ikipe ya Yes Monastir niyo Drag Perisic umunyaserbia Radwan Sliman utanze turebe Cleveland niba bayemeza ariya manota cyangwa se niba bari bavugije edi barayemeje cyangwa se ifirimbi yari yavuze ndabona bakigaragaza ko turebe neza ko ifirimbi ishobora kuba yavuze mbere yuko Thomas Cleveland ashyiramo ariya manota 2 reka bayemeje da 38 US Marathi kuri 33 ya Rec ni ukuvuga ngo isegonda rya nyuma ryinjiranyemo n'ifirimbi ryinjiranamo n'amanota aha rero ngira ngo ntabwo ari bibi cyane aho bigereye aha bashobora kwitorora Edi Rwema karitsiye ya kabiri irangiye bakaba bagiye kuruhuka igice cya mbere mbese muri rusange cy'umukino wose kuko ni utwari uduce tune ibintu twa mbere turihiritse amanota ya 38 US Marathi kuri 33 y'ikipe ya Rwanda Energy Group
38 kuri 33 ikipe ya Reg igice cya mbere kikaba kirangiye ni ukuvuga karita ebyiri za mbere mu kanya amakipe yagiye mu kiruhuko cy'iminota 15 akaza kugaruka akina indi karita ebyiri kugira ngo arizo ziza kwemeza ikipe iza kwegukana uyu mukino wa none Jean Claude umukino bigaragara ko utihuta cyane harimo kugerageza kwitondana ku
barasa nk'abacungacungana kubera yuko nabyo bigaragaza ko amakipe harimo gutinyana ku ruhande rumwe ikipe ya US Marathi iravuga iti aba bantu tubajyanye gihutihuti ukuntu badutsinze ni abasore benshi biganjemo bagufiya bajya batumira no hagati mu maguru bakavuga bati reka tubagendeze buhoro ahubwo wenda nitubona umupira tugerageze guterera kure niko binjiye mu kino batsinda amanota 3 menshi cyane ikipe ya Rege nayo ikavuga iti ntawamenya ikipe ushatse kuyihutisha cyane bishobora kukurusha tactique zo gutsindira kure cyangwa se n'amakosa bakaba tukaba twakuzuza hakiri kare tugasigara kwikinisha ikipe ya kabiri hariho niho hazamo uko gutinyatinya n'abavuga bati tugende gahoro ntawuzi icyo iminota iri imbere ihatse gusa kuba ikipe ya US Marathi yatangiye ishyiramo ikinyuranyo kigeze ku minota 18 hakaba hasigayemo iminota 8 yonyine ye ku ruhande rwanjye nabona bigishoboka cyane cyane ko nyine u Rwanda cyangwa se Reg ifite nayo possibility cyangwa se ayo mahirwe yo kuba habana za remplacement abakinnyi nk'abasizaga intwari bakajya mu kibuga bagakina sonko byose n'umukiza akaba yakongerwa iminota ndetse n'uyu mwana Chomche Irulich ahangaha nta kuntu ikipe ya Reg yabura ibisubizo nkurikije n'amayerema ifite kuko niba hashoboka abakinnyi bageze kuri 3 cyangwa 4 bashobora kujyamo basimbura nabo bahabwa iminota ihagije ibi ngibi bitandukanye n'uko ahubwo mu myaka yashize wabonaga ikipe ifite abakinnyi 5-6 ariko abajyamo nk'abasimbura ugasanga n'ubundi bari nk'abaherikaje abitwa ba Tempoyo yakenaga ari kubona nawe ubwo atizeye ko hari icyo yamarira ikipe ye aha rero ngira ngo aracyafite amakarite yo gukina ngira ngo umutoza Dean ntabwo aravuga ijambo ryo bya nyuma Edirema kugira ngo ibyo ngibyo kinze kubibona nawe ariko ngira ngo icyo kizere kuba bagerageje kujya muri mita cyangwa se muri kimwe cya kabiri mu gice cya kabiri nibura bakuyeho cya cyuho kinini cy'amanota kugira ngo birabakanyabugabo katuma bagaruka none bafite imigambi mishya.
Icyo kibazo cyawe n'ibyo bitekerezo byawe reka tubibaze umuhanga muri iyo mirimo uwo na wundi ni Charles Mushumba umutoza wungirije mu ikipe y'igihugu ya basketball y'abagabo twari twavuganye gato mbere yuko uyu mukino utangira. Coach Mushumba kugeza kuri uyu munota amakipe ajya mu rwambariro mu karuhuko ibintu urabona bihagaze gute?
Murakoze cyane urebye muri rusange umukino watangiye ubona ko Monastir iri hejuru ifite je collectif donc iri gushyira hamwe bitandukanye n'uko rege yakinaga ubona bari gukina individuellement. Ikindi nk'uko cyagiye match yatangiye mbere yuko itangira nkubwira ko ya bagombye gushyiramo abakinnyi basa n'abihuta cyane sinzi niba ubu ngubu wabibonye aho ko ikinyuranyo kivuyemo kubera ntuza kubera ahantu bagiye bakinisha umupivu umwe ubundi bagashyiramo bari abantu bihuta. Ikindi harimo ikipe ya Legi ifite ikibazo cyane gushutira kure kandi ubundi yari ifite abakinnyi nk'uko nahoze mbivuga yari ifite abantu bashuta cyane bivuga ngo rero niguma gukina nitagerageza gukinira Gerapide cyangwa ngo ihagarike uriya mumeneri wabo hari umumeneri wabo Jerome na Nuriya Thomas urabona ko batangiye bamenasha cyane bashutira kure biraza kuyigora cyane niba atabasha kubahagarika.
Ibyo uvuze byo gushotera kure biragaragara kuri iyi kipe ya Rega aho kugeza ubu igice cya mbere kirangiye abakinnyi nka Dieudonné Nizeye ndetse na Jean-Jacques Nshobozwa n'Umukiza abantu bazwiho cyane mu gushota amanota atatu ariko kugeza ubu nta n'umwe urashyiramo inota na rimwe wibaza ko muri aka karuhuko umutoza arimo kubabwira iki?
Nenda ngarutse kuri iki bimeze dufite statistike bafite dufite atenti donke turapfuje bagerageje twagerageje gushuka twashuze icumi nta n'imwe yagiyemo mu gihe Monastir yashutse cumi n'icyenda hajyamo esheshatu ni nyinshi cyane rero urumva ko statistike iri hejuru numva ikintu kimwe gihari bari gushuta ubundi ushaka gushuta neza bisaba ko bori movinga ikindi ugashuta nyuma yo kuba bagukorera amayeka cyangwa indi mucyenda niko twabyita bagukorera amaswing ugashutira kuri swing akenshi rero bari gusuta donka afata umupira ukabona batangiye bakina individuero ari ikipe ubona isaziranye cyane birasaba rero ko coach asubiramo amasisteme amapleyizi bakagerageza guhuza umukino ariko nk'uko nakubwiye kubikubwira ibitego byose Rege yatsinze ni uko yagerageje kwihuta bivuga ngo rero igihe cyose uri bwihute igihe cyose bari bugerageze ku iyo gushuta hanze byanze ugerageza kwinjira muri penti ubwo iyo winjiye muri penti birakorohera cyane kugira ngo ukoreshe n'ayo makosa noneho muri ubwo gukoresha amakosa uraza kubona amarase menshi na ekipe buryo umukinnyi atangiye gukora amakosa menshi agabanya defense. Ikindi ubona gikomeye cyane atumye bagombye gukoraho atansiyo cyane ikipe ya Monastir urabona ko iri muri navuga sibona iri mu iri muri muri côté faible kubera kugiye cyose iramutse itakaje no match yafite yafite na risque yo kutazira ikibazo kubera ko ifite yatinda match ifite match igihe yatsinze nubwo ngo itsinze uyu match yafite yabitegereza gutsinda byanze bikunde match yeje bivuga ngo rero ibi gukina isa n'iyahura wenda mbese yo terime ntakoresha yumvikana donc ira iri gushakisha intsinzi mu buryo bwose so
ifite pressure kurusha reg
pressure kurusha reg ariko na reg nayo ifite pressure kubera ko n'itsinzi iyi match birayishyira muri risque yo kuzahura na ekipe ishobora no kuzamuka ariyo ya kane kandi kuzamuka ariyo ya kane mu yindi puru ugahura na ekipe yabaye iya mbere mu yindi muri iriya kote ya izakinira muri Egypte nabyo biguha amahirwe makeya bivuga ngo rero ama ekipe yose aya iyi match ibafitiye ikintu gikomeye
Jean Claude Munyandinda ikibazo kuri coach Mushumba
coach Mushumba muri tuno departement tubiri duce tubiri tutambere turangiye umukinyi umumeneri wa Reg Basketball Club wona uri ni Adonis performance muri kano gace muri duce dushize wa ivuga wiki cyane cyane kwa kenshi yaje bigaragara ko yari muri formeze bigira umusaruro bigira impact igaragara ku ikipe yose wavuga ko yitwaye atemere rusange dufashe Adonisila wa mujijite muri ino minota 20 irangiye
Adonisila turege noza kuri statistique deja stilite kwa vitambatu akagira rebound imwe akagira assist imwe bivuga ngo rero kuri statistique ari hafi cyane irasaba ko yongera gukinisha bagenzi be kuko nibyo nahoze mvuga by'uko ikipe itari gukinira hamwe itari gukina reka nkoreshe ururimi rwe igaje gukina je collectif ni akenshi bituruka kuri menero uburyo yoruganiza bigaragara rero ko mu kintu cya mbere monastiri yakoze ni ugukapa jeye donke kumubuza kuoruganiza ibyo yanonsa ntibigenda uko bigomba ni ukuvuga ngo scouting yabo muri kota ya mbere nako kota ya mbere n'iya kabiri scouting report yabo yari yakoze neza inama namugira ni uko yagiye kuri coach araza yamuza je yamubwiye
hanyuma ukabona uyu mukino ushobora kuza kurangira ute ukurikije uko izi kata za mbere zakinwe ndetse n'uburyo zirangiye amahirwe urayahandi
bo koko ati biri burangire nta kuko urabona ko ukurikije ntuza game uko yakinwe karita ya mbere game ntuza monastiri yayitsinze karita ya kabiri rege yayitsinda nk'uko twebwe rero tugifuta muri basikete uriya kota ya nyuma niho game igaragara ibi bya mbere byose biba biri n'ikisi nta kinyuranyo kidashoboka kuvamo ku buryo rero kuba bagabanya amakarita ni ukuvuga ngo ikipe zire equilibre ntawakwipronosa ngo game yarangira gutya nababwira ngo mureke tukegere game kuko hari karita ebyiri kandi ikigaragara buri yose yagiye yarageza ko kurindinga muri karita uko ari yagiye monastiri ya mbere rege ikora comeback ya kabiri kuri iki kinyuranyo cy'amanota 8 masisa
ukurikije imikinire y'iyi kipe wavugaga ko ikipe ya rege ikwiye gukina umukino wihuta uburyo umukoci arimo gukinisha Pichumanga na Chomche kuri wowe wakabaye abona iminota myinshi muri uyu mukino ninde
bo aparama nuza picu defense ni nziza ariko kwa ko dukeneye dukeneye rapide yewe bose na bose tano abashira hanze ubigiye cyose bari hanze ekipe yari iri muze yari iri dynamic kurusha bari mu kibuga.
Jean Claude Munyandinda ikibazo Jean Claude Munyandinda
bisobanuye ko buriya bishoboka ko aramutse wenda akoze indi mibare ubwo ndavuga umutoza Dean agafata Adonis agafata Shobozwa agafata ndetse na Thomas Cleveland nkuko yigeze kubikomozaho umutoza ibyo ngibyo hari icyo bishobora wenda kunganira bigeze kubikomoza ku iyo formation nayo ishoboka akaba nubwo basanzwe bakindi inyuma ariko n'amashuti yabo aba ari meza ni ukuvuga Adonis ni ukuvuga Shobozwa ndetse na Thomas noneho akabashakira abandi imbere wenda abandi imbere bashobora kuba wenda nka Gaston ndetse na Graham hari wenda umusaruro bishobora gutanga n'andi mayeri ashobora gukoreshwa cyangwa se ubona kuko nyine ari ukomeje uvuga uti bariya bacomce ndetse na Kicumanga ko bigaragara ko umusaruro witezwe atari bari gutanga bishoboke ko ashobora kongera guhuriza hamwe Shobozwa ndetse na Thomas ndetse na Denis Bigakunda.
Yes, ariko ari ikintu nkaba kuri iyi masi tutagombye kwirengagiza Picu yakinnye muri Monastir bivuga ngo rero ari mu bakinnyi bakagombye tutagombye kwirengagiza bafasha Regi cyane ku buryo rero ntabwo buriya karita zisa ntabwo karita zisa umwe ashobora kuba yakinnye nabi muri karita ya mbere koci yakosora agakina neza ikintu kimwe gikenewe cyane nababwira yenda nk'umwantereneri ikigaragara ni uko biraza gusaba management y'umukoci umukoci uza kumanaginga mace ye quarter final last quarter ariko cyane uko bari bwinjire muri kota ya gatatu buri wese ari burangize kota ya gatatu niza kwerekana la diferance navuga ngo rero management kuko abakinnyi barabafite kandi bose navuga ngo afite amakosa menshi buri wese na potensiyalite ariko kuri rege yewe nemeza ko bagiye bakina kuko bafite abashuteri beza bagiye bakina umukivo umwe n'abaeriye babiri ikipe abiri foru cyane kurusha gukoresha bariya bakivo bose cyane siritu nkuriya mwana wavuye muri NBA Academy yafasha cyane sinzi ni kote ya defensif na atake kuko ari rapide par rapport ya bariya ni kombibona
urakoze cyane
kote nini iri kuri management uko abakoci bari mu management.
Urakoze cyane coach Charles Mushumba umutoza wungirije mu ikipe y'igihugu ya basketball y'abagabo mu Rwanda tunagushimire kuba watuboneye akanya kugira ngo duhe ubwo bunararibonye bwa muri uyu mukino wa basketball reka tube tukuretse dukomeze kugeza ku banyarwanda n'abandi bakurikijwe rya Amerika uko umukino ukomeje. Karita ya gatatu rero yatangiye umupira amanota aracyari ni 40 kuri 30, 40 y'ikipe ya US Monastir kuri 30 ya Regio mu Rwanda. Umpira ari ufitwa na Graham Wareg arazamutse agerageze abiri meza cyane 32-40 32-40 umpira ufitwe na Rando wa US Monastir ahaye Thomas Ibrahima kwa Redouane agerageza abiri meza cyane akaba giyemo ndetse nikosa rikozwe n'uyu Thomas Cleveland 42
rero ya US Monastir kuri 32 bagarukanye imigambi mishya rero bano ku mpande zombi nabyo abantu bakeneye kureba amanota yinjira buri munota nta guhwema ibindi by'abantu babashaka amanota akaba menshi ashoboka Radouane Slimane bigaragara ko noneho aratuje nta mukino uherutse ubwo akenaga na ABC Fighters yari nzeza n'amakosa yose uko ari atanu ahita anavamo bigaragara ko yari yashyushye mu mutwe ariko ubu ngubu urabona ko aratuje cyane n'inota yarahawe rya Nyamaransefa yarahawe yinjijemo neza cyane 43 US Monastir kuri 32 kinyuranye cy'amanota 11
aragiye Adonis Fila agerageza atatu ariko biranga umupira wifatiwe nande hariya na Thomas Cleveland wa Reg arazamutse abiri ariko biranga ikosa hariya umupira ukaburengejwe n'abakinnyi ba Reg minota isigaye ni 8 umupira ukabugiye kurengurwa nande umupira uhawe Rando wa US Monastir Rando na shobozwa ari hagati mu kibuga awuhaye Thomas ariko umupira wibwa nande na Graham kwa shobozwa kwa Cleveland kwa Adonis rekada umupira ufatirwa na Graham na none kwande kwa Cleveland yaragerageza atatu ariko umupira wifatirwa na uyu Radouane w'imyaka 42 umupira usigira Rando nimero kabiri Thomas ari yagerageza atatu ariko nanone wibwa nande na shobozwa n'umukiza kugeza kuri uyu munota utarabona inota na rimwe yaragerageza atatu ariko biranga Pichuma angajie kugarura ariko awihera abakinnyi ba US Monastir numero 10 hari ya Chuaya ausubije Rando na shobozwa hari hagati mu kibuga Rando ariko ikosa hari rikozwe na Pichumanga ariko umutoza avuze ko ahubwo ariko sarikozwe n'uyu Rando amanota ni 43 kuri 32 Jean-Claude Munyandinda ikipe ya Rege bigaragara ko nta musaruro irakura muri iki gice cya karte ya gatatu y'igice cya kabiri
intege nkeya nibyo koko binjiranye intege nkeya rwose muri kano gace biragaragara ko nta kantu ko kwinyakura rwose bafite niba ari ubwoba biragaragara ko binjiye mu mukino mu buryo budashamaje ariko umuntu yabyita yego nibyo iminota iracyariho ariko kugabanya iki kinyuranyo cy'amanota 11 yarimo ubu ngubu nicyo cyihutirwa kugeza ubu ngubu nk'uko mukanya umutoza yabitubwiraga avuga ati karita ya kane nikura kudeterimina uko biza kugenda ariko nyine ikinyuranyo cyo kigomba kuvamo hakiri kare byanze bikunze nk'ubu ngubu koko barabitangiye nguwo picu 38 rero ni kuriya bitangira ikinyuranyo uhita kigabanyije kare biza kugora nyuma yanakorewe n'ikosa ryatanze Franc turebe niba ni agomeza agenda akuraho nta kindi basabwa ni ukuba concentre cyangwa se focus 38 rero ya Reg 38 kuri 43 ya US Monastir umutoza ntabyumva neza umutoza Perisic avuga ati kuki muri kurangara ayo makosa nayiki icu lance rero ikaba imunaniye ariko mu gihe buri minota 6 n'amasegonda 50 ni 43 ya US Monastir kuri 38 ya Reg Basketball Club
mirongo ine na tatu aragiye hariya ni Thomas Ibrahima agerageza abiri ariko umupira wifatirwa nande na Adonis Fowler kwande ndizeye ya tatu ariko biranga kwa Fowler again Fowler uhaye Thomas Cleveland nawe agerageza tatu ariko atatu byanze ku ruhande rwa Reg umupira wifatiwe na Rando arazamutse dunk nziza cyane hariya ntabwo ari dunk ariko nabiri meza mirongo ine na tanu kuri mirongo itatu nane umukino wahiriye uyu Jerome Rando w'ikipe ya Rega bakinye nka Jedone ndizeye rwose atatu byanze ikosa hariya rikozwe na Jedone kugenda na umupira ngira ngo
uyu munsi ntabwo ari uwe rwose Jedone ndizeye ntabwo ari umunsi we sinzi n'impamvu ahubwo bari kumushyiramo kandi bigaragara nk'aho aya mahirwe rwose kuri uyu mugoroba kuri iri joro ntabwo ari ku ruhande rwe bagerageza uburyo bavangamo na Rastiz ku buryo nibura nababona iminota runaka kuko abandi rwose uyu mugoroba ntabwo abaye uwabo mirongo itatu nane kuri mirongo ine n'atanu bararushwa cumi na rimwe n'ubundi nkuko babivuze rero Rando umumeneri w'iyi kipe ni mirongo kabiri bigaragare ko ari gukinisha ikipe ye neza yagerageje gukora akazi ke neza uwitwa Thomas Ibrahima uteye atatu ntiyagerayo akavuga ati bimbayeho ni ibiki nawe ntabwo ari kubyumva mirongo ine n'atanu rero ya US Monastir kuri mirongo itatu nane ikinyuranyo cy'amanota cumi na rimwe
umupira wifatiwe na Rando hariya Rando aramukenze neza awuhaye Radwane atatu ari ku ikosa hariya nta kosa ririmo kwa Rando nanone umupira usubijwe Rando arazamutse wenyine abiri meza cyane mirongo ine n'arindwi uyu mukinnyi Jerome Rando amaze kuzuza amanota hafi cumi n'icyenda wenyine mirongo ine n'arindwi kuri mirongo itatu nane Pichumanga agerageza abiri meza cyane hariya mirongo itatu n'atandatu uyu mukinnyi Graham Delwan wakinye neza umukino wa mbere ufungura wa Reg ariko nyuma ibintu ntabwo byaje kumugendekera neza Jean Claude
nibyo yakinye umukino ubanza indi mikino yakurikiyeho arabura bikunda kubaho amanota atatu meza cyane y'ikipe ya Monastir bigaragara ko rwose Thomas Ibrahima avuga ati nta gusubira inyuma urugamba n'inkurundi amanota ya mirongo itanu y'isi marasi kuri mirongo itatu n'atandatu y'ikinyabiziga cy'amanota cumi n'ane n'ubu akizamukira rwose izamu cyangwa se paniye ya redi bayinjiramo umunota ku wundi ikosa rero akorewe Radwane Simane ukorewe ikosa na Yelwan Graham ikipe nyine yisatira cyane kuba yabona ayo mahirwe cyangwa se oportunite zo gukorerwa amakosa n'ibintu byiyongera buri munota ku wundi ari nacyo yes marasiri kurusha reg itagerageza kwinjiramo aho bashaka guterera kure baterera kure nabwo nta precision bafite ugasanga bahombye kabiri kuko iri robo nta muntu uhari aha rero ngira ngo mukanya umutoza aravuga ati buriya ntabwo wapfa guhita upredicting hakiri kare ariko jyewe nabaye ubu nkurikije ibyerekezo by'uyu mukino yewe ndabona intsinzi jyewe naba ngiye kuraguza umutwe ariko intsinzi ndabona igiye kwerekeza i Monastir niko ndi kubibona kandi bikaba bigiye gukuta sheri cyangwa se bigiye guhenda cyane cyangwa se bigiye kuvuna cyane ikipe ya Reg Basketball Club igomba kwisanga ari ya gatatu cyangwa iya kane nabyo birashoboka yakwisanga ari ya kane rero ubwaba ari uyitegereje nta rundi ni ukuzakocorana na Al Ahly Misiri cyangwa se Petro de Rwanda muri Angola nubwo nyine nabo ntago tuzi niba aya makipe kwita ko wenda yaba adakomeye cyane ayo ngayo ni nka Flak Sedu Legacy Athletic Club yo muri Guinea akaba ikipe ya Cape Town Tigers yo muri South Africa cyangwa muri Afurika y'Epfo akaza Ferroviario da Beira yo muri Mozambique ndetse na City Oilers yo muri Uganda nayo ishobora kujya cyakaza agatungura ariko kenshi burya kugira ngo utungurane ntabwo ari ibintu biba kenshi ha rero ikipe ya rege ikomeje gutya biri kwigemurira ibyo bihangange gusa ejo bundi twari mutuganira n'abantu duhuriye ku rubuga rw'abanyamakuru bakurikirana na basketball hano mu Rwanda umwe muri twe maze kumubwira ko gutsindwa kwa US kwa rege biri kwikurura bijyana kuzahura n'ibihangange uwo mugabo ese yandika ku rubuga nsubiza aravuga ati ubundi se umwaka unize ko yatomboye ikipe itarahabwaga amahirwe itavugwaga ariyo fapu iyo yabuze kuyikuramo se avuga ati basketball nyine biba ari ibintu anamahirwe aziramo ariko no kwinanirwa nabyo bikunda kuza ni ukuvuga ngo yananiwe na fapu sinzi ko yashobora Petro de Rwanda cyangwa se Arahli nka wa mugani bajya bakunda guca bati akanani inkona inkongoro ni ntabwo yakoraho ntabwo yarusyaho ntabwo yamenaho 52 rero yesumunati kuri 36 kinyere cyangwa 16 navuga ko ari menshi cyane ndetse ku buryo bukabije ebyirwemo
52 kuri 36 ikosa hari ya rikorewe uyu mukinyi ni Adonis Freiler Wareg Adonis Freiler Wareg ugiye guhana iryo kosa amanota ni 52 kuri 56 twibutsa abakunzi b'ijwi rya Amerika ko iyi mikino yo mu itsinda rya Sahara izarangira ku munsi w'ejo ubwo ikipe ya Stade Malien yo muri Mali izahura na ABC Fighters yo muri Cote d'Ivoire hanyuma US Monastir ikazakina umukino wayo wa nyuma ihura na AS Douane yo muri Senegal amanota hariya ni 37 kuri 52 umukino benshi biteze cyane ku munsi w'ejo usibye uyu uzahuza US Monastir na AS Douane no mukino uzahuza Stade Malien na ABC Fighters Jean-Claude Munyandinda ikipe ya Stade Malien ifite abana umuntu yavuga ko bafite umukino mwiza cyane wihuta kandi urimo ingufu nyinshi cyane
nibyo abana bihuta abana bafite ubushake abana bavumbutse ndetse bakigaragaza nubwo batahabwaga amahirwe ahangara ni nacyo gikomeza imikino y'ejo mu gihe ari amanota 55 ya US Monastir kuri 37 ya Reg twavuga ko yigiye ku mikino y'ejo wari ukomojeho ni imikino yo gukurikiranirwa hafi kubera yuko izaba ifite icyo isobanuye cyane cyane ku ruhande rumwe ikipe ya Stade Malien izaba iharanira gutsinda byanze bikunze ivuga iti reka nsinde nimara gutsinda ndaba nanjye nujuje kuko imaze gutsinda imikino ibiri ishaka kuba yatsinda umukino wa gatatu ahangaha rero ni ibintu byayifasha cyane nanakubwira ko nimwe twarimo tunavuga mu kanya tuvuga ko iramutse itsinze umukino yaba yishyize aheza ni kubera yuko yaba igize nayo imikino itatu yamaze gutsinda nkuko ABC Fighters nayo yaba yaratsinze itatu na Reg nayo yaratsinze itatu hagati aho na AS Douane nayo iharanira kuba yatsinda itatu ngira ngo iyi suspense cyangwa se uru rujijo cyangwa se aya matsiko yarushaho kwiyongera ni ukuvuga ngo rero ntabwo mu mikino iteganyijwe ku munsi w'ejo edi nta n'imwe izaba ikina byo kurangiza umuhango ni ukuvuga ngo mu makipe yose uko ari atanu asigayemo hano yose imikino irayikina harimo ubuseri bushoboka bwose kubera yuko nta n'imwe iravuga ijambo ryayo rya nyuma niyashoboye kubona tike nk'uko kwa Rege niba itegereje kumenya ngo ese tuzaba bakangahe ibyo nabyo biri bizatuma imikino y'ejo nayo igira akaryohe cyangwa se akanovera kayo twibutsa ko nyine saa 12 zuzuye ABC Fighters izahura na Stade Malien hanyuma saa 3 n'igice z'ijoro US Monastir igahura na Estouane amakipe icyo gero bizarangira tumenye neza ngo amakipe anakomeje nayahe asigara nayahe imwe imaze gusigaye izasigara yo yamaze kumenyekana ni Kwara Falcons yatsinze imikino yose yatsinze izayiherekeza n'iyihe muri izi ngizi igomba ishobora kuva hagati ya Stade Malien na AS Douane ku ruhande rwanjye nkabona AS Douane ikintu rero gitangaje gitugarutse inyuma amahirwe ubundi kuba akora pronostic aravuga ati ABC Fighters yatsinze kenshi yatsinze na Yesu Manasiri ishobora gutsinda abandi bati nanone Yesu Manasiri ni igihangage ntiyakwemera gutsinda inyuma ya AS Douane bigaragaje ko aya makipe aramutse atsinzwe Stade Malien igatsindwa AS Douane igatsindwa igitangaje nuko AS Douane yaba yiboneye itike Betty Rwema ni ukuvuga ngo ABC Fighters itsinze na US Monastir byaha amahirwe AS Douane gukomeza nubwo yatsinzwe imikino itatu yaratsinze ibiri ariko yaba igize avantage kuri Stade Malien kuko mu mukino wahuje head to head AS Douane yayitsinze
niko bimeze reka dutegereze uko ibintu bizaba byifashe ku munsi wejo ahubwo Jean Claude Munyandinda uyu munsi nakurikiranye umukino wa ABC yakinaga na Kwara Falcons cyagaragaye muri uwo mukino nuko umutoza Liz Mills atagaragaye ku ntebe y'abatoza waba wamenye impamvu
ngira ngo yabasaga nk'uri kubikurikiranira kure cyangwa se nigeze kumuraguka muri staff ariko nyine bigaragara ko kuri touch line batabagahari ntekereze ko nta byose nta bihano yari afite ngerageye bishoboke ko wenda ariko akunene umuntu aza wenda atari muri mood y'uwo munsi cyangwa se afite ikibazo kirebana n'ubuzima kuko nta suspension yigeze abona gusa ukora bibonye yabikurikiraniraga hafi kuko nigeze no kumubona mu mpuzankano y'umweru abatoza bari bambaye ariko nyine we ari ku ruhande rw'inyuma cyane cyane ko n'umwungiriza we nawe ngira ngo ni umuntu nawe ufite ubunararibonye niko akurusha kuvuga uti si mari gerageza iyi match nawe urebe ko yayitsinda ngira ngo ni ikibazo kitavyo gihuriye wenda na regulation cyangwa se n'amategeko yaba yarishe ku buryo yahanwa ahubwo ngira ngo ni ikibazo gishobora kuba kirebana n'ubuzima ariko match ijya kurangira amashusho twagiye dukurikirana twabonye ko yari ahari nawe agenda abwira abakinnyi ati basore banjye murabikoze tike turayibonye ahubwo nimukomeze murebe ko mwanayishimangira cyane cyane ko ikipe ije gutya ivumbutse ikaza muri fase ya nyuma ya conference nayo ni ikipe yo gushimwa n'uriya mutoza ngira ngo Liz Mills nawe nta manota agenda hazamukira ubushize yatozaga ikipe ya AS Salé yo muri Maroc icyo gihe wenda ntiyashoboye kwitwara neza avuga bati yayijugunye hepfo yayijugunye mu bishanga ariko bigaragaye ko noneho ikipe ABC noneho bazamutse kandi bakaba bazamutse neza
Jean Claude Munyandinda nari ndimo ndeba ku mbuga za Twitter hano gusa mbonye umwe mu banyamakuru yanditse ko umutoza Liz Mills aticaye ku ntebe y'abatoza kubera ko yari afite ikibazo cy'uburwayi nanjye namubonye ari mu kibuga yicaranye ndetse n'uwo bavuka na Victoria Mills uyu akaba nabwira abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ni impanga yari kumwe n'impanga mugenzi we ariwe Victoria Mills iyo rero niyo impamvu y'uburwayi niyo yatumye atagaragara ku kibuga amasegonda rero asigaye muri ikarita ni hafi 18 amanota ni 63 ya US Monastir kuri 46 ya Reg arazamutse hariya umukinnyi wa US Monastir agerageze 3 ariko biranga umupira wifatiwe nande na numero 11 nawe aragerageze umupira wifatirwa na Chomche karita irarangiye Jean Claude Munyandinda karita ya 3 irarangiye abakinnyi ba US Monastir urabona bafite akanyamuneza ku maso bigaragara ko bamaze kwigirira icyizere ko uyu mukino wa none insinzi itaha itunisi bivuze ko bibongereye amahirwe yo kuzaba mu makipe ya mbere muri iri tsinda rya Sahara cyane cyane ko bamaze gutsinda ikipe ya Reg Amanota ni mirongo itandatu na tatu kuri mirongo ine na tandatu Jean Claude.
Nivyo ikinyuranyo cy'amanota cumi n'arindwi ikinyuranyo kinini ikipe kandi noneho bigaragaye ko muri no karita ya gatatu ikipe ya Reg itashoboye nibura kwikamata ngo ikuremo y'amanota umunani noneho ahubwo bibaye bibi kurushaho kubera yuko ariyongereye ku munani hiyongereyeho andi icyenda niho urushinge rero rurasa nkaho rugiye kubogamira kurundi ruhande rwa Yesi Manasir kandi nibyo koko nayo ni ikipe ukorege ivuga iti bitugendekeye bite dutsinzwe dute ni ikipe nayo ni champion ekipe champion rero kuba yatsindwa imikino ibiri na ni ibintu nabo batapfa kumva neza ni ukuvuga ngo batsindwa rimwe bakanyerera bagatsikira ariko ntibyababaho kabiri ngaho rero baratuje n'impamvu nyine bari imbere mutoza dini nawe arimo arabwira Dieudonne na ba Denis Fira ndetse na ba Steve ati rwose bahungu banjye ibyo ndi kubabwira ntabwo muri kubishyira mu bikorwa ariko nyine ni ku rugamba rumera icyaba kigayitse cyangwa se icyo kitagaragara neza ni uko bakomeza gutsindwa nk'abadahari bagakubitwa harimo ikimbirane cy'amanota arenze cumi n'arindwi nk'ubu bafite byabigaragaye rero ko umusaruro n'ababaye nyine nubwo nyine kalifikasiyo bayibonye ariko kuba baratsinzwe na Stade Malien yabatsinze ibarusha amanota makumyabiri hano nabo bakaba bagiye kurushwa hafi makumyabiri bigaragare ko nubwo haza bwa buryo bwo kubara ngo ese ikinyuranyo cy'ibitego cyangwa se diferanse y'amanota ubwo byabigaragaye ko nyine ikipe ya Rege yananiwe kurinda bitahesha isura nziza uyu mutoza sintekereza ko gutsindwa ari mikino cy'amata makumyabiri kuko byagenze ubushize mu mikino ibiri ikurikiranya sintekereza ko nawe batatangira kumwibazaho gukorera uko bimeze mu gihe karita ya kane itangiye amanota rero ni mirongo itandatu na tatu ya US Monastir kuri mirongo ine na tandatu ikinyuranyo kiracyari cumi n'arindwi Eddy Rwema
mirongo itandatu na tanu ahubwo kuri mirongo ine na tandatu karita ya kane ikaba itangiye umupira hari ufitwe na Cleveland Thomas Cleveland agerageje atatu ariko reka da chomce hari ariko akorerwa ikosa rikozwe n'uyu Firas Lahian wagize ibibazo byo gukora amakosa menshi uyu munsi ntiyagaragaye cyane mu kibuga ni ikosa ahubwo rihawe uyu Thomas Ibrahima kumaze kugeza amakosa atatu reka turebe hariya uyu chomce minota isigaye ni icyenda chomce inota rya mbere ikaba rigiyemo lanse ya mbere ikaba igiyemo mirongo ine n'arindwi kuri mirongo itandatu n'atanu ya kabiri iranze ariko umusifuzi nibaza ko avuze ko igomba gusubirwamo hagomba kuba habayeho ikosa hariya
bishoboke ko hari umukinnyi umwe winjiyemo mu gihe yari ataratera iyo umukinnyi agiye gutera lance bisaba ko mbere y'uko atera nta muntu yaba umukinnyi w'ikipe cyangwa se uwo bahanganye winjira muri paint hariya ahantu hasize irangi kugira ngo nibyo byari bibaye Firas Lahian asa nk'aho yari abaye nk'uwaraririye cyangwa se kugenda igihe kitageze reka turebe Gaston ko nibura agerageza gushyira mari ya abiri biramukundiye rero mirongo itandatu na tanu ya US Monastir kuri mirongo ine n'arindwi mirongo ine n'icyenda nibyo ikinyuranyo ariko kiracyari kinini cy'amanota cumi n'atandatu mu gihe buri minota icyenda iracyari icyenda yo ubundi ntiyakabaye mike ku ikipe ishaka ariko kandi nanjye uko ndi kubibona nta nubwo Monastir ifite bwa bukana cyangwa se bwa bushongore n'ubukaka wavuga gusa ikipe ubwayo ya Rege irasa nkaho ubwayo yitsinze cyangwa se iciye urubanza ivuga ati ntabwo twakandiraho kandi bishoboka ariko buhoro bundi urwo rugendo amanota abiri rero mirongo itanu na rimwe ya REG kuri 35 ya yose murasiri 18 ikinyuranyo ese mama birakomeza gutya ese irageraho yikamate ngo ndavuga REG no gutegereza iminota 8 isigaye tukareba ko hari ikindi ihatse ariko ngugo ikosa ikosa rikorewe chomche bigaragara ko arimo kugaragaza imbaraga n'umwana muri iki gihe bibirarutana niko umuntu yavuga igeranyije na picumanga urabona ko nibura hari akantu kisumbwa agerageza gushyiramo hano
Jean Claude
bigaragara ko ikipe iri hafi irasa nkaho nyine yamaze kwiyakira REG manota 18 irushwa rya kosa twavugaga rikozwe rero rikorewe la Riyadi ugiye wahawe na Rancien Frappe kugira ngo arebe ko yakongera aya manota mu marinete rwose y'umukara meza cyane shakisha Rase guhusha ni gake cyane kuri abantu nk'abangaba barabyitoje 66 kuri 51 ikinyana cy'amanota 15 yambaye amadarubindi ariko wagira ngo rwose ntayambaye rwose ni ukurebamo mutoza dini ati biracyashoboka ababwira ati biracyashoboka nta gucika intege sinzi uburyo bano bakinnyi ba REG basketball club badafata uyu mukino nka final niba ari ukwiyakira simbizi ubwo 37 yesi munasir 51 REG kinyuranye cy'amanota 16 kinini cyane mu by'ukuri
ikosa hariya rikozwe n'uyu mukinnyi Rando Jerome rikorewe Adonis Fraile ikosa rikozwe na Rando wa US Monastir umukinnyi witwaye neza cyane kugeza kuri uyu munota nawe mu by'ukuri ufite amanota menshi 22 yose amanota ni 52 ya REG kuri 67 danse ya kabiri ya Adonis Fraile yanze kujyamo mpira wifatiwe na Lahiani au haye Rando kwa Thomas Ibrahima au subije Rando rimo kubyigana hariya na Adonis Fraile Rando na none Adonis Fraile na Rando barabyiganye agerageze abiri ariko biranga umpira wifatiwe na Gasto au haende kwa Adonis Fraile ariko agerageje gutanga pasi kuri Chomche wifatirwa n'abakinnyi ba US Monastir kwa Radwan kwande kwa Rando agerageza abiri meza cyane 69 kuri 52 Jean Claude Munyandinda nyuma y'uyu mukino wa none ikipe ya REG iraba ifite hafi amezi abiri yo kwitegura kugira ngo izakine imikino ya playoff i Kigali mu Rwanda ubona iki gihe hari cyo kizafasha iyi kipe
nibyo na amezi hafi abiri nkuko warabivuze icyo aya mezi bagomba kuyatyazamo icyo bagomba gukora no gutyazamo abantu bakinnyi kuba bashyiramo abandi bakinnyi nabyo birashoboka ariko akenshi byategeko by'uko nta kurenza abanyamahanga bane muri abo bane hakaba hari babiri bashobora kuba baturuka kuri uyu mugabane n'abandi bashobora kuba ku yindi migabane yindi itari Afurika ahangaha ngira ngo kongeramo abandi nabyo birashoboka ariko se urabongeramo ubwo keretse bisabye ko wenda wajya nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukaza n'undi icyo gihe ukaba wamusimbuza Graham kuko Cleveland we imikinire ye kugeza ubu nta kibazo umuntu yavuga ko ari nta makemwa ubwo rero umutoza icyo yakora cyane cyane ko n'ubundi guhindagura nta kuvuga ngo bahindure umutoza ntacyo byaba bitanze gusa nyine ni ugufata lokali cyangwa se kujya ahantu bakajya hamwe bakaba hamwe bagakina n'indi mikino ya gicuti bakityaza kubera yuko ntabwo twavuga ko ari abakinnyi wenda badashoboye ahubwo wenda sisiteme y'imikinire niyo igomba kunozwa kugira ngo n'imikipe izaze nyine yiteguye bitabaye ibyo nyine ishobora gutsindwa nabi cyane igatsindwa urunganda kuko izo mpungenge zo bagenzi banje twaganiriye bagaragaje baravuga bati se ikipe ya FAP iragutsinze uzatsinda se arahe cyangwa Petro de Rwanda nta kidashoboka ko gufungurana ariko kwitoza bitoze kandi noneho bafata imikino ya gicuti ikomeye bakore stage atari muri Afurika gusa babe bajya no ku mugabane w'u Burayi cyangwa muri Aziya nabo ntibitabaye ibyo ikipe ishobora kongera gukwitirwa ahari inzega nk'uko byagenze ivira muri kimwe cya kane kandi abantu wenda barayihaga amahirwe yuko ishobora no kugera muri enye zikina demi-finale amanota 72 y'ikipe ya AS Monastir kuri 61 ya REG ikinyuranyo cy'amanota 11 mu gihe habura iminota 5 birashoboka ko yavayo ariko ukurikije uko umukino uri kugenda biragoye cyane
ikosa hariya rikorewe uyu mukinnyi Adonis Feiler rikozwe na nimero 12 Amro Bualunge no mukinnyi ufite ibiro 80 na metero imwe na santimetero 91 ikosa yarakoreye uyu mukinnyi Adonis Feiler ariko ku ruhande rw'abatoza bahitamo gusaba akaruhuko impamvu nari nkubaje niba ayo mezi abiri ahagize nibuka ko niba ari Patriote cyangwa se ari Reg ubushize yahisemo no kuva muri shampiyona y'igihugu kugira ngo yite kuri iyi mikino ya Bani baza ko icyo gihe yari Patriote niko byabimeze
kigini kipe ya Reg Basketball Club niyo yarikoze gutyo ariko nyuma kubera yuko nta nubwo byaje gukurikizwa ntabwo byaje gukurikizwa kuko n'ubundi byabaye ngombwa ko n'ubundi shampiyona ibira itazwemo akaruhuko noneho icyo gitekerezo cyo kuvuga ngo ivuyemo basanga ku bwabyo kuri basketball kunyuguza basketball muri rusange bizagabanya ya competition hagati y'amakipe n'uri yahanganiye igikombe nyuma yaje kugarukamo ndetse n'igikombe iranagitwara nyine n'impamvu yanagarutse ubwo twari nko gushyira ni nk'amayeri arengere kuri gushyira igitutu kuri ku buyobozi bwa federasiyo bivuga ati twebwe ntituzaboneka kubera ko nyine akazi kabaye kenshi federasiyo rero ibinyaryenge iravuga iti okay aho kugira ngo ubwe nguragiye reka natwe tubigizeyo ibyumweru bingahe ku buryo ikipe yaragarutse sinekereza ko icyo gitekerezo cyo kuva muri shampiyona ubu noneho ikipe yakongera kukigira kubera noneho yamaze kuryoherwa cyangwa se yamaze gusokongera ku buryo bw'irushanwa rya bal ahubwo aho kugira ngo ibyo bivuye nishobora kuvuga iti rwose mutware mu dusonere imikino yacu tuzayikine nyuma ahangaha ikipe usanga amakipe ane ya mbere Edi Rwema inzozi shampiyona ijya gutangira zose ikipe enye nibura arizo Reg Basketball Club Patriot Basketball Club APR Basketball Club ndetse hari n'ikipe yaje y'icyaduka yitwa Kigali Titans ikipe izamutse vuba iri nayo uba wumva nubwo ari kukizamuka mu cyiciro cya kabiri iva mu cya kabiri iza mu cya mbere nayo barakubwira bati intego nta yindi 2024 natwe tuzaba tumanuka muri bal ni ukuvuga ngo rero twatekereza ko shampiyona batakwikura muri shampiyona ahubwo ni imikino yabo bashobora kuyigizayo cyangwa se ikanayikina kubera yuko ibifite abadiveseri nyine bakomeye bayifasha kwitegura neza amanota 72 AS Monastir mu gihe ikipe ya Reg Basketball Club ifite amanota 67 ashyize manda 3 mu kanya Adonis bivuze ngo amanota 5 birashoboka ko mu minota ine isigaye yaba avuye ariko se Edi byashoboka ari uko nyine ikipe ya AS Monastir itongeye gutsinda ariko mu gihe nyine baba bagomba gusangira birashoboka ariko nyine ntabwo ari ibintu byoroshye byapfa kwizana
nta kidashoboka muri uyu mukino wa basketball kandi amanota ane ni amanota menshi cyane muri uyu mukino nk'urugero twabiboneye ku mukino wahuje Kwara Falcons n'ikipe ya ABC ubwo Kwara Falcons ku mugihe yari hasigaye umunota umwe gusa yasaga nk'aho yiraye izi ko itahanye intsinzi yayo ya mbere ariko iza guhindukiranwa n'ikipe ya ABC byose birashoboka rero ni ugutegereza ifirimbi ya nyuma amanota abiri hariya ya US Monastir agiyemo atsinzwe n'uyu Rando 78 kuri 67 ikinyuranyo cy'amanota 7 yose ikosa hariya ntago ari ikosa umupira wifatiwe nande na Rando barimo baragerageza ukina buhoro buhoro kugira ngo iminota igende 11 hariya aragerageze 2-3 ariko reka da umupira wifatiwe na Chomche kwa Adonis Fila kwa Cleveland arazamutse yagerageza 2 meza cyane 69 kuri 78 ikinyuranyo cy'amanota 5 Rando umukinyi witwaye neza cyane muri uyu mukino bigaragara ko afitiye runini ikipe ya US Monastir Rando arazamutse auhaye nde ariko ikosa rikorewe uyu nimero 24 Mukhtar Gayaza rikozwe na ni Thomas Cleveland minota isigaye ni 3 Cleveland umaze kuzuza amakosa 4 ugomba kwitwara neza kugira ngo atuzuze 5 akaba yava mu kibuga lance ya mbere ikabigiyemo 75 kuri 69 abakinyi ubusanzwe ikipe ya Reg yagenderagaho cyane mu gutera amanota ya kure batigaragaje cyane uyu munsi abo nta bandi ni Dieudonné ndetse na Jean-Jacques Chobezwa n'umukiza abo bakinyi uyu munsi ntabwo rwose wabahiriye Jean-Claude Munyandinda
uyu munsi ntabwo wabaye iwabo umuntu wagerageje kwibya kimara agira uyu munsi ni Thomas Cleveland akina imbere akina n'inyuma ari mu bagiye nibura bagerageza kwimana ikipe ya Reg ariko nyine inkingi imwe ntabwo yagera inzu ntabwo yakina wenyine Thomas uko bimeze kose muri iki kinyuranyo cy'amanota 7 bayikurushwa uruhare rwa Thomas ruragaragara n'umukinnyi ngenderwaho ikipe ya Reg ntabwo umuntu warangiye warambagirije n'umukinnyi ntabwo avuga ko yabapfungikiye ikibiribiri rwose n'umukinnyi mwiza ni nk'uyu nguyu Rando uri kugenda yoga nk'inyogaruzi ku ruhande rwa US Monastir umumeneri mwiza cyane ubafashije kuza amanota 78 kuri 69 minota 2 n'igice isigaye gukuramo amanota 9 byaba ari inzozi ndabona umukino usa nk'aho wari uhagaze byari bigenze bite bigaragara ko
ni ikosa hari ryakorewe uyu Thomas Cleveland lance ya mbere igiyemo 70 ikosa ryakozwe n'uyu Lasade Chuoya maze kuzuza amakosa 3 71 kuri 78 71 kuri 78 ariko umusifuzi yavuze ko habayeho ikosa ngira ngo 78 umupira ufitwe na Rando Jerome kwa Radouan usubije Rando arazamutse hagati yande hariya y'abakinyi ba Reg arazamutse Cleveland abiri meza cyane 73 kuri 78 kinyuranyo cy'amanota 5 kwa Rando hariya Rando urimo kugerageza kubyo hano bita ngo running the clock Jean-Claude Munyandinda guta umwanya kugira ngo iminota igende urabona ko atarimo
kuri we isegonda rimwe ryonyine riba ribara rero ashoboye kuyitakaza ni ibintu bimugirira akamaro cyane. Ha rero gusa igikunze gusetsa nuko iyo bamwishyuye, iyo bagize gutya bakamwishyura, ugira utyo ugasanga none cyagiye atakaje akifuje kitakigarutse. Ubu ngubu urabona ni umupira uhawe ikipe ya Reg Basketball Club bati time out, ngira ngo ni time out bagiye ikipe yari yugarijwe, ikipe yari yugarijwe banza ariko ari Reg Basketball Club iwurengeje, sinzi iki umusifuzi agiye kwemeza.
Ni Chomche wawurengeje.
Aha rero umuntu yavuga ko bisa nkaho nyine nta garuriro, nicyo umuntu yavuga. Gusa wenda icyo ikipe ya Reg Basketball Club ishoboye gukora ni uko yakuyemo cya cyena cyari kiri hagati, kuko n'uwabyumva ati 78-73 yavuga ati ibyo byose ikipe nayo yakinnye. Aha rero nabo bashobora kwikomanga ku gatuza bavuga bati ikipe nyine yadutsinze, kuko ni ikipe ikomeye, ni ikipe ifite igikombe, ahangaha bifite uruhugiro. Nicyo umuntu yavuga, ariko urwo ruvugiro nyine rukaba intandaro yo kugira ngo bazategure neza playoff izabera mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo rero bakeneye gushyiramo imbaraga zirenze ibikenewe, kubera yuko uko bimeze kose ntabwo tuzi ngo urutonde ruzaba rumeze gute muri Nile, ariko ikipe zizashobora kuboneka mu myanya ibiri ya mbere biba byitezwe ko ari ikipe nyine zikomeye. Ntiyayitunguranye nyine, nta yayitunguranye wenda kuko batayikekeraga uwo mwanya, ariko izo mbaraga ziba zakoreshejwe nta kiti yakwisanga ku mwanya wa mbere cyangwa wa kabiri. Ubwo rero ni ukuvuga ngo akazi ka Reg ni umuregera, irasabwa gukora cyane. Gusa ariko nyine nta n'uwabura kwishimira ko ishoboye kuboneka muri ane, kuko ubu tuvugana ko ari Falcons yo imaze gutunganya ibikapu neza kugira ngo ejo izisubire muri Nigeria gutegura iby'ubutaha. Amasegonda basigaye umunota umwe n'amasegonda 20 mirongo yes Monastir 20 Reg Basketball Club.
Amasegonda asigaye ni make cyane, ikosa nanone rikozwe n'uyu mukinyi Lahian, umukinyi Firas Lahian utahiriwe n'umukino wa none rwose. Uko ageze mu kibuga niko bamukoresha amakosa, ariko gukoresha umukinyi amakosa nawe yo ni tekinike y'umukino. Umupira hari ufitwe na Adonis Faila kwa Chomche, Chomche aragerageze abiri ariko biranga, umupira wifatirwa na Radwan ahaya Rando buri wese arimo guha umupira kugira ngo ashobore kugumana, ashobore gutuma iminota n'amasegonda birushaho kugabanuka. Umukinyi w'umuhanga cyane rwose, ikosa hariya akorewe n'uyu Steve Haguma Intwari. Amasegonda asigaye ni 52 gusa kugira ngo uyu mukino urangire. Amahirwe y'ikipe yaregaga ba arushaho kugenda agabanuka, nubwo ikinyuranyo cy'amanota ari 5 gusa, ariko mu gihe hasigaye amasegonda 52 biragoye kwemeza ko ikipe ya Reg muri ayo masegonda ikinyuranyo ishobora kugikuramo. Jean Claude,
nibyo birasa nkaho bigoranye kuko amasegonda 50 ntabwo byashoboka nyine, kuko nyine basketball ni umukino wo gutungurana, ariko ari nk'abandi bashyiraho igiceri cyangwa se bamwe bajya muri betting cyangwa se mu gutega, wasanga amahirwe yuko Radwan na bagenzi be bari begukana uyu mukino uyu munsi aribyo byabikubiye inshuro nyinshi. Aha rero birashya bishyira yuko nyine ikipe ya Reg yari ishoboye kwishyiriraho iyo mpamba yo gutsinda imikino itatu ibanza, igatsindwa ibiri ikurikiyeho. Nabyo si bibi cyane, kuko burya kurya ni kare, hato n'impera umwana ubungubu wenda iyo itaza gutsinda yari kugera hano, niyo mpamba nyine itagishoboye kuboneka. Nguko rero ko ikipe yari yizeye ko yari iya mbere cyangwa iya kabiri, ariko igiye kuzajya iya gatatu byanze bikunze, kuko nicyo nicyo bisa nkaho bigenda bitwereka ku ikipe yare izabiya gatatu nawo si umwanya mubi kubera ko hari n'izimifuza muri ze sheshatu zikawubura ngiyo rero lance yahawe Rando Jerome wakoreweho ikosa we rero nta nubwo ajya ahubagurika cyangwa se ngo igitima kidihe ubwo nyine riba ari inota 79 rero bishoboka ko n'irya 80 naryo ryaba agiye kuyiterekamo nta gihunga nta bwoba nta mususu 80 yes Monastir kuri 73 ya reg kinyamanye cy'amanota 7
amasegonda asigaye ni 45 umupira ukaba ufitwe nande na Adonis Fowler. Adonis Fowler yaragerageje ariko wibwa n'uyu mukinnyi wa AS Monastir abiri meza cyane numero 10 Rasad Chuwaya. Amasegonda asigaye ni 32 yaragerageje meza cyane ya Cleveland 75 kuri 82 76 kuri 82 ikosa hari yarikozwe n'uyu Rando rigiye guhanwa n'ikipe ya Reg kinyuranyo cy'amasego cy'amanota 6 uyu mukinnyi Rando usa nkaho atemeranya n'umusifuzi mpira ugiye kurengurwa na Nshobozwa kwande yarabuhaye Gaston ariko biranga Gaston afashe umupira awuhaye Adonis Fowler. Adonis Fowler yaragerageje 3 ariko umupira wifatirwa na Thomas Ibrahima. Amasegonda ni 17 asigaye umupira ufitiwe na Radwan kwa Rando urimo kudunda buhoro ariko bavuze ko hari ikosa hariya yakozwe na Adonis Fowler. Ikosa ryakozwe na Adonis Fowler wujuje amakosa 5. Adonis Fowler uyu munsi nubwo yagerageje ariko mu bijyanye no gutsinda amanota rwose byanze ntabwo wari umunsi we uyu munsi.
Adonis Fowler tukavuga ko ari umukinnyi uramuka ngira ngo majonjora aheruka yo guhatanira imyanya 6 kugira ngo aboneke muri makipe 6 azaseruka ngira ngo yari yagiye gufasha ikipe yo mu baturanyi Urunani Basketball Club Bujumbura mu Burundi ariko ngira ngo umusaruro icyo gihe wabaye nyine ngira ngo bigaragare ko yari umukinnyi waramukanye forme ya gukinira ibyo yifuza byose ariko ngira ngo nk'ubu ngubu ngira ngo ntabwo icyo yari yitezweho aricyo yashoboye kugaragaza ngayo rero 88 yes Monastir kuri 76 kinyanya cy'amanota 8 mu gihe umukino uri kurangira egi
76 umupira uragiye ari ufashwe nande na Rando umukino urarangiye ikipe ya US Monastir nayo ikaba imaze kubona tike yayo yo kuzakina mu mikino ya nyuma i Kigali mu Rwanda ikaba ikize regio mu Rwanda ku manota 88 kuri 79. Jean Claude Munyandinda nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya kawe no kuba twarafatanyije neza kugeza ku Banyarwanda uyu mukino nkwifuriza umugoroba mwiza wakoze cyane.
Murakoze namwe Eddie.
Shimire namwe bakunzi b'ijwi rya Amerika mwari muduteze amatwi reka tubereke mukurikirane ibindi biganiro by'ijwi rya Amerika.
Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwamuntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte?
Ahandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo. Iyo mbere inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango, amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga, maze usobanukirwa uko wayakemura.
Ubundi cyambere ni ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha ukuri. Iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri ntabwo amakimbirane abasha gukemura.
Kuri kiri kiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni ku 104 n'ibice bitatu FM. Ejo.
Ndabasuhuje kandi mbaye n'ikaze mwese mukomeje kujya radio ijwi rya Amerika ivugira ku murongo w'1043 FM mu Rwanda no mu karere k'Ibiyaga Bigari. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro ejo w'umutwe kandi mugizwe n'umuryango ejo Youth Echo ukora i Kigali mu Rwanda. Muri studio muri kumwe nanjye Kamila Patrick Bikers. Ariko mbere ya byose reka nanjye mbibutsa icyo twaganiriye ubushize. Ikiganiro cy'ubushize cyagarukaga ku burenganzira bwa muntu by'umwihariko ku bafite ubumuga bw'ubukomatanyije. Aho twavuga bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga, kuba bahabwa nabo uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga. Iyi ngingo mwayitanze ibitekerezo muri benshi. Mu butumwa twakiriye uwitwa Nahayo Emmanuel uherereye mu karere ka Nyamasheke yavuze ko yishimiye iyi ngingo, ndetse kandi ngo byaba ari byiza cyane kubona abafite ubumuga boroherezwa kubona uburyo bajya batwara ibinyabiziga. Naho uwitwa Mukamana Margaret uherereye mu mujyi wa Kigali wavuga ko ari ubwa mbere yari yumvise ko mu bindi bihugu bafite ubumuga bukomatanyije bahabwa uruhushya rwo gutwara. Undi mukunzi witwa Divinimana irasubiza uherereye mu karere ka Burera avuga ko ababishinzwe bakwigana ubushishozi mu kuba bazasohora iryo tegeko ryemera abafite ubumuga gutwara mu buryo bwo kwirinda impanuka. Abakunzi bacu rero, ibitekerezo kuri ingingo byari byinshi pe, ariko turashimira buri wese wagize icyo yivugaho. Indi ngingo tugiye kugarukaho mu kiganiro cy'uyu munsi ni mukanya, nimuge kure inyakiramajwi zanyu.
Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa duhamagare kuri 07/28/22/32 cyangwa kuri 07/87/54/11. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ugadusangiza icyifuzo cyawe.
Ikaze none mu kiganiro ejo. Uyu munsi ikiganiro ejo kiraza kugaruka ku munsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana akamaro ka radio ku isi hose. Muri makeya navuga ko abantu benshi ahantu hose bashakira amakuru benshi ni kuri radio. Ikindi kandi hirya no hino ku isi ku itariki ya 13/2 buri mwaka haba umunsi mpuzamahanga wahariwe radio ku isi yose, nk'uko imyaka ibaye myinshi byemejwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi, ubumenyi n'umuco UNESCO. Muri mwaka turimo insanganyamatsiko iragira iti radio n'amahoro. Bakunzi bacu rero, ese kubera iki abantu benshi bakunda inkuru zirimo byacitse? Urugero nk'intambara, amakimbirane n'ibindi bintu byose muri imvugo y'iki gihe basigaye batangwa gutwika n'ibindi. Ese ubundi ko abantu ari zo nkuru bakunda, ibyo byaba ari ikibazo? Ibyo byose nibyo tugiye kugarukaho ndetse no kumva muri iyi nkuru yacu.
Kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo.
Hari abahamya ko inkuru cyangwa ibiganiro bigaruka ku mahoro muri rusange bidakunzwe kimwe nk'ibigaruka kuri byacitse, amakimbirane, intambara n'ibindi. Bifitanye isano n'icyo bimwe mu bitangazamakuru bikuramo nk'inyungu cyangwa se inkuru n'ibiganiro bicuruza, ariko kandi imiterere n'imitekerereze ya muntu nayo ifite aho ihuriye bya hafi nabyo. Buri saha usanga buri wese ashakisha ahinduranya urushinge ku mirongo itandukanye ngo abashe kumva ibiganiro, indirimbo n'izindi gahunda zimunogeye aho ariho hose n'igihe ashaki. Hari igihe cyageze radiyo imwe ifite isaha ifungiraho. Bamwe mu baturage bakuze bo mu karere ka Gicumbi bavuga ko byatumaga bararana irungu kuko bumvaga bari mu gisa n'ubwigunge.
Iyo radiyo yaravugaga ariko hakazamo ibintu by'ibihu kubera iminara yari mike, twakoreshaga filime imwe gusa, washyira mu kindi gihugu si ucyumve neza.
Kuri ubu amaradiyo yabaye menshi atambutsa ibiganiro bitabarika kandi bitandukanye, ndetse agakura amasaha 28/28.
Amakuru anyuranye, ibintu imiziki.
Uyu munsi dufite radiyo yewe no muri telefoni turazigendana.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku muco n'uburezi ku isi UNESCO mu mwaka wa 2011 ryasabye ko hajyaho umunsi mpuzamahanga umuyaga wa radio nuko byemezwa ko mu mwaka wa 2012 muri mwaka tariki ya 13 Gashyantare ari umunsi wahariwe kuzirikana kamaro ka radio. Kuri uyu munsi hibandwa ku cyo radio yakoze mu kubaka sosiyete n'igihugu muri rusange, kuko bavuga ko radio ifitiwe ikizene na rubanda. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka yikije kuri radio n'amahoro. Umukozi w'umuryango w'abanyamakuru baharanira amahoro Pax Press Frisance niyo nagize aravuga ko abona ibiganiro n'inkuru zivuga ku mahoro zakirwa mu baturage.
Ibintu ushobora kubivuga ariko ntiberekane ko byacitse. Ushobora kwerekana ahantu hari ikibazo ariko ntiwigira umucamanza. Ushobora kubwira abantu ku bibazo bihari ariko abereka ko ubuzima bukomeza. Wa muntu wamenyereye kwiyakira byacitse yatakubonye ibyo ashaka, kuko sosiyete turimo isa naho ijya ku gitangazamakuru yiteguye ibyo iribubonemo. Itabibona rero ugasanga kubana u Rwanda n'u Burundi ukuntu imyaka yatangiye kuza yinjiye mu gihugu, icyo ni ikintu kiza ku gihugu kuko umuntu akaza yabura amako kantu gatwika nyine ngo bavuge ati ariko perezida w'u Burundi yanagobetsemo akantu kuba ubu ntibimushimishije. Ubona byacitse bakurura cyane, ariko natwe twabibaremyemo kuko burya akenshi sosiyete ni ikitangazamakuru riyihaye. Twabahaye byacitse ndibuka mu myaka ya za bibiri agitangazamakuru kitabaga kiriho umujenerali inyuma ku kiba kiriho umuperezida wambaye igisirikari yavugwa nticyagurwaga byabaga bivuze intambara umuntu kamenye kiri kuba wa mugani ntawamenye.
Kuko inkuru za byacitse izihanganisha abantu intambara n'ibindi ari zo ziza ku isonga mu kuribwa mu gukurikirwa amahoro singingo ishishikaje. Frisance arakomeza.
Aho rero bikagorana kugira ngo uze uvuge uti kubatswa ikiraro muri Kigali kizafasha kugabanya umuvuduko w'imodoka baravuga atatu je no n'inshingano za leta yabikoze, ariko ushize ku munzani ukavutse hagati y'iki kiraro iyi nkuru iri kuvuga ngo muri Nyungwe barashyemo imodoka no kugera nanze nibyo bita bisomoye kubona ko abantu birukiye kuri ya byacitse kuta cya kintu ifitiye akamaro rubanda rwose. Ni ikibazo kuko igihe tugeze kuri stade gutangaza ayo makuru y'amahoro muri ya mahoro navuze muri rusange nyine usanga wikina.
Radio yakunze gufatwa nk'inkingi ya mwamba mu gutanga amakuru, gususurutsa no kwigisha abantu ku buryo ibyivuze bifatwa nk'ukuri. Radio ifatwa nk'inkota ifite ubugi bubiri, iyo ikoreshejwe neza irubaka, yakoreshwa nabi nabwo igasenya. Frisance niyo nagize aratanga igitekerezo cye abona kucyakorwa.
Urashaka kudakora amahano yo kubwira ngo abantu bapfe nanone ari ukabica mu mutwe kubera amakuru watanze ariyo cyangwa atariyo. Muri ya makuru rero dutanze tanga ya makuru afasha abaturage kuva ku rwego rumwe bajya ku rundi. Niba unenga abantu kugira ngo bave nange kuvuga ngo unengwe bajye ahantu ibintu biryoshye, niba hari ibi byiza ushyigikira bifasha abantu kuba bariho neza ubitangaze ubona bubashimire kugira ngo bagome kuri urwo rwego. Bumve ko radio vraiment ugereranyije n'ibindi bitangazamakuru niyoboye. Umva rwose radio n'amahoro twagira radio nziza kandi tunashimira ko ku bwinshi bwazo nibura abantu bazi byinshi. Uca ahantu umunsi wakaganira n'umuntu atse bamenye ibyabaye neza ati ntabwo mvise radio runaka kugira byinshi bitanga na byinshi byiza bitanga byinshi bifasha rubanda.
Cyo gusa Prote inzobere mu mitekerereze ya muntu aradufasha kumva igitera mwene muntu kumva ashishikajwe n'amakuru ya byacitse imidugararo amakimirane n'ibindi.
Amateka y'u Rwanda cyane cyane ubutwari bw'abanyarwanda kera bwashingirwaga ku bitwaye ku rugamba, icivugo cyakivuga ko ari tikura ko yayesheje ingogo. N'uyu munsi hari abantu bumva bashishikajwe n'inkuru nk'izo ngizo za byacu barwanya igihugu cyatewe. Bitekereza rero iyo abaye umunyamakuru ntabwo azatanga inama zubaka amahoro, ahubwo we icyo azakora ni ukureba ibitagenda. Nagereranya ibitekerezo ya muntu n'urupapuro rw'umweru, wandikaho ibyo ushatse ariko ibyo wanditseho hari igihe bigorana kubisa. Uwumvise ibintu bibi bigasiba bya bindi byiza yarasanzwe azi agendera mu bibi kandi akagendanira ko iyo rero ntabwo navuga ngo ni kamera idakuka, ahubwo ikintu nanone psychologiquement kijyanye n'imiterere ya muntu. Abahanga bavuze ko kubera ko abantu turame igihe gito yatumara igihe gito ku isi, igihe cyose tuba dushaka ibintu by'impinduka kandi ibintu bizamuranga amarangamutima y'abantu nibyo kenshi bizamo ibyo byose bitatuma bubaka amahoro. Kandi umuntu nyine ari mwe mu marangamutima, ayo marangamutima yazamutse hari igihe umuntu agendanira.
Inzobere mu mitekerereze ya muntu kandi asanga hari igikwiye gukorwa haba ku banyamakuru ndetse n'abumva radio muri rusange.
Radio nayo ikeneye gucuruza, ariko nanone reka twe guha agaciro inkuru zisenya ngo ziba arizo zijya imbere ngo kubera ko zicuruza ahubwo turebe se nitumara kwangiza abantu nibwo tuzacuruza tukunguka byinshi wowe gucuruza ukabucuruza wangiza abantu icyagirira akamaro abaturage noneho akaba ari cyo utanga kandi gishobora gutuma habaho amahoro arambye bya bindi by'intambara bya bindi byo byose izo nkuru zose zimeze gutyo zangiza kugira ngo ntabwo zatuma habaho progression y'ubuzima y'amahoro ndetse n'abantu ngo babone ubwo butunzi babakeneye abasomeye inyamakuru n'abatega amatwi radio twumve amaradiyo atandukanye ibyo atanga ariko tunahitemo abatanga ibyiza byatwubaka bari byo dukurikira.
Urwego rw'abanyamakuru bigenzura RMC rugaragaza ko ibitangazamakuru 210 mu Rwanda ari byo byanditswe mu buryo bugenwa n'amategeko mu Rwanda. Muri byo amaradiyo na televiziyo bibarirwa muri 65 bifite icyemezo cy'urwego ngenzuramikorere RURA. Ubwiyongere n'ubwinshi bw'itangazamakuru bugeze kuri 87 n'ibice bitatu. Uruhare rw'itangazamakuru mu guteza imbere demokarasi n'imiyoborere myiza biri ku kigero cya 85%. Iterambere ry'ibitangazamakuru n'ubunyamwuga biri kuri 62.4%. No kugera ku makuru bigeze kuri 77.8%. Baba inzobere ndetse n'abamaze igihe mu mwuga w'itangazamakuru basanga uruhare mu kubaka amahoro byarushaho kubaka ababumva muri rusange. Gindisha imyunure mu kiganiro ejo.
Arakoze cyane mugenzi wacu onore kutugezaho mu nkuru uko bihagaze. Twiyumviye ko radio ifatwa nk'inkota y'ubugi bubiri. Iyo ikoreshejwe neza irubaka, ariko iyo ikoreshejwe nabi irasenya. Nk'uko umukozi w'umuryango w'abanyamakuru baharanira amahoro Pax Prince yavuze ko hakwiye gutangwa amakuru afasha abaturage kuva ku rwego rumwe bajya ku rundi. Reka dushimire n'abaturage bo mu karere ka Gicumbi bagaragaje ko bataba batumva radio kubera ko niyo bakura amakuru yabo nyine ubuzima bwa buri munsi. Sijye gusa kandi turanashimira inzobere mu mitekerereze ya muntu Choza Prote yagaragaje ko ibyo wumva bigira ingaruka ku mibereho n'imitekerereze yawe. Ese wowe dukurikiye nayo makuru cyangwa ibiganiro ukunda gukurikira kuri radio yawe, uratubwira impamvu, uratubwira n'icyaricyo unyuze kuri 0728 0242 2 cyangwa se 0728 0548 14 11. Sawa gusa kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga wahadusanga ukandikamo ijambo Ejo Youth Echo kuri Instagram, Facebook ndetse na Twitter. Dukomeje n'ikiganiro cyacu tugize muri wa mwanya mukunda muri benshi dukurikira n'ikinamico yitwa Ngira Ngira aho tugize ku gace ka 21. Dukurikire.
Imvira igice cya 21 cy'ikinamico Ngira Ngira. Duherukana rugamba afatanwa peteroli n'ikibiri takiregura avuga ko yashakaga gutwika butike ya Gilbert mu buryo bwo guhorera Valentine, ariko kandi bari banafite gahunda yo kujya gusanira umunyacyanze igitishoboye. Ubu bimeze bite? Nimukurikire umukino.
Mon chéri Gilbert.
Oui bébé.
Fati ki noneho?
Ufite uburenganzira bwo gufata icyo ushaka cyose muri boutique yanjye. Kandi haramandazi, haramabiswi, haramabombo ndetse n'amaji.
Ah, n'abana wa. Abizi nikundirikiye. Noneho kutafunzira abaye iki?
Nagira ngo mbanze menye nimbuje kugira icyo guru gahito taha. Cyangwa uje kunsura no kunganiriza.
Wabona amahere yo kugura ibintu buri munsi? Nari nje kukwirebera no kukuganiriza.
Wow, ntiwumva se ahubwo.
Ese wamenye ibyari se sheri wawe?
Ah, ariko muzanye ute mu biganiro byacu se sheri ko ntabikunda rwose.
Sheri basi sheri, nashaka kuvuga ex wawe.
Yakoze iki se nubwo nta matsiko menshi mbifitiye?
Inzu mugakundi k'abanyacyanzige kashinze club de danse. Gorashaka ko twajya duhura tukerekana imbyino z'iwacu. Nawe ushaka bukabyiga.
Apo, biramureba namubwira iki? Gusa sheri, ikibi nuko ari we wabo birimo. Gusa iyo karabu nizigera ishinga imizi nkiriwe. Ikibazo nuko ntazajya amenya ibyayo ngo mbonaho mera mbakoma mu nkokora.
Humura sheri wanjye, najya mbikumenyanze ngo amakuru. Zanagufasha kwishyira hasa ahubwo. Ushaka abandi se bazadufasha?
Ntiwumva ahubwo? Umufasha ni wowe bebe. Nkunda ko nterukikiriza muri byose rwose sheri.
Sha nta kuntu ntagufasha kandi mukunda bugari wanjye.
Wow, none se nkinga boutique sheri? Ariko se Valentine,
ubwo kondakayo uyu mwanya wose birakumarira iki koko
ntabwo nakurakayoga
none se koko inzira yose utamvugisha kuva ku ishuri kugera koko ubiye na gucokoza twari kwenda tugera mu rugo utara ntamvugisha
ntabwo nakurakaye ahubwo ndi kugutekereza
pe nguteze
kuriya wagiye kukibazo cyane gutwika gutwikira umuntu mugenzi wawe ntanisonere gukanagenda na peteroli n'ikibiriti wabigize ibyatari nkaharikira
ega ibyo bagukoreye byarambabaje Valentine rero umuntu atabahaye isomo bazabikorera n'abandi
ndabyumva ibyo bakoze si byiza kandi byangizeho ingaruka zitari nkeya
yego pe
ariko ibyo kwihoya sinigeze mbitekereza mu mutwe wanjye ibaze ubikoze bakagufata warangiza ukavuga ko woherejwe na Valentine urumva utamusubije mu kanya
basi mbabarira kuba wabifatanya
bivuze ngo utazakora uko ushoboye sindi gufatanya ruga twese rwo dupanga gahunda zo kurwanira amahoro ngo tuduce twacu ko ari dutatu yisugaye hanyuma utekano zo gutanga ibitekerezo byo kuyaharanira warangiza ugacumira ukayasenya uzayarwanira utagifite abantu runaka udakunda uzayarwanira utagifitemo umutima wo kubabarira koko bose ntibazi ko turi kumwe muri club de danse bagufasha urumva batavuga ko club yacu ari iy'ibyihebe se ukaba utwiciye umugambi
Valentine babara ni ukuri sinzabyongera sinzongera no gutekereza kuguhorera kuko guhorera watanze imbabazi ubucumuye byikubye
ese ubundi ruga aho kuguhorera watangiye urugamba rwo gufasha ababyeyi bawe bagahindura imyumvire bafitiye abanyamutende n'abanyarwanda kuri yose
Rugamba asabye Valentine imbabazi koko se ubu ntazongera gutekereza kumuhorera iki cyifuzo cyo kwigisha ababyeyi be kureka urwango bafitiye abatuye mu nkambi ya Mutendere na Rwakayuzo se cyazagishyira mu bikorwa naho ubutaha
Nizere ko mwaryiwe na gace ka 21 kicana n'icyo yitwa ngira ngugire Shuti bakunzi b'ikiganiro ejo tugeze ku musozi w'ikiganiro cyacu bibutsa ko uyu munsi twagarutse ku munsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana akamaro ka radio yibandwa ku nsanganyamatsiko ivuga iti radio n'amahoro aho twumvise ko radio ifatwa nk'inkota ifite ubugi impande zombi ikoreshejwe neza yubaka ariko yakoreshwa nabi igasenya ikindi kandi twongeye kumva ko ibyo umuntu yumva bigira uruhare ku mibereho n'imitekereze yiwe
Wakoze kubana natwe uyu munsi wifuza kudusangiza igitekerezo ubuhamya cyangwa inyunganizi watwandikira kuri 07/28/2/32 cyangwa se kuri 07/28/58/14/11 iyi nimero wanayitwandikira kuri WhatsApp wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube wandikamo ejo yuf eko ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
ndabashimiye mwese twabanye muri iki kiganiro mwari kumwe nanjye Patrick Karemera Nizero Crispe yari ku buhanga bw'ibyuma mu gihe Nadine Uwamahoro yarahagarariye iki kiganiro mukomeze kuryigwa na gahunda za radio ijwi rya Amerika tuzasubira ubutaha ciao ciao
Kwikemurira ibibazo nabyo mu buzima bwa buri munsi
Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira kuba abantu badateye kimwe batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane ariko se ne gute nakumira amakimbirane nayakemura nte
kandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo iyo mbere nkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga maze usobanukirwa uko wayakemura
ubundi cyambere n'ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha kuri iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye kuri ntabwo amakimbirane abasha gukemuka
kuri kiri ikiganiro ejo kuri radio ijwi rya Amerika ni ku 104 n'ibice bitatu FM
vanwa
up the earth, you light up my life. The only one I ever see with a smile so bright. And just yesterday, you came around my way. You changed my whole sin way with your astonishing beauty. Oh, you couldn't make a brother sing. No ordinary thing, a supernatural thing. And no, you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been, yeah. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. Oh, you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing, and that is the African beauty. Yeah, yeah. Ooh, you are my African queen. Oh, life, oh, life. Mm. Out of a million, you stand as one, the outstanding one. Mm. I look into your eyes, girl, what I see is paradise. Hey, you captivated my soul. Now every day I want you more.
cannot deny this feeling I'm feeling inside. Hey, no one I cannot take your place. I cannot take your space, but it's a fact I cannot erase. And no, you are the one that makes me smile, make me float like a boat upon the night. Girl, you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I never been. You make my heart go tingle in my wings. Yeah, you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing, yeah. And that is the African beauty. Oh, 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 yeah. And I know, oh yes I know, mm-hmm. You are my African queen. And I know, see I know, see I know what I am feeling in my heart and in my soul. Oh, I know that it is.